This message, The Uniting Time and Sign, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, August 18, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Litea oyo, tango ya kosangana pe elembo na yango, yandeko William Marion Branham, etea maki liboso na ngelesa mokolo mwa lomingo, na mpokwa, mokolo mwa zomi na mwambe, sanza ya mwambe, na mobu 1963, na Branham Tabernacle na Jeffersonville, Indiana, États-Unis ya Amerika.
Good evening. Privilege to be here tonight and stand in this place. This morning, coming down the road, I've been all praying and waiting on the Lord, and coming down the road, I turned on a radio minister, Brother Smith, a colored brother. Did you all hear him this morning, any of you? Up at, I believe it's Ohio.
Mbote, ezalili tomba po na kozala awa na pokwa oyo pe, kotele ma esika oyo. Na tongo oyo ezala kinga iko ya nanzela, na kendeki kobonde la po na kotale la nkolo. Pe ezala kinga iko ya na nanzela, na fungola ki radio po na koyoka mo motei moko ndeko Smith, ndeko ya loposo moindo. Bino nyoso pe boyoka kie na tongo oyo, ata moko na bino te, azalaka kuna na kanisi na Ohio.
Someone must tell me about him preaching and said, you're turning him on. I just happened to get him this morning. And he was certainly telling about how that sin was abounding in the world today. And he was...
Motomoko alobelaki ngai na tina na mateya na yepe alobaki. Usengeli koyoka ye ndenge wana. Isalemaki ete na zwaki ye na tongo oyo. Pe azalaki penza kolobela lolenge nini lisumu ezalaki koyikana na mokili lelo. Pe azalaki...
And I turned over a little farther station from that and come down here. Another time I got down here, I was about ready. See if it wasn't too late to come to church this morning when I got in.
Amen.
So we're very indeed privileged to be here tonight and serve in the service of the Lord.
Pe nakendeki moke mosika koleka esika ya radio wana, nakitaki pe na yokaki moto mosusu. Tango na komaki awa, etikalaki moke penza ete, na mitunaki soki tango esilaki penza koleka te po na koya na losambo, na tongo oyo tango na komaki. Na bongo tozui penza penza litomba po na kozala awa na mpokwa oyo. Pe kozala na mosala kati na mosala ya nkolo.
I'm talking about Brother Neville in the message the other day to this little lady, our sister, that just went from us. That was, we all know who it was, the sister Weaver.
Pe nazalaki kolobela ndeko Neville pe sangwe pe samaki mokolo mosusu. Na elenge mwasi oyo ndeko na biso ya mwasi oyo auti kotika biso. Ezalaki biso nyonso toyebi nani ye azalaki ezalinde ko mwasi Wither.
And thinking about a man here being baptized tonight, I baptized her in this pool when they had to bring her here in a wheelchair. She was dying with cancer, and she just had that night to live. The doctors didn't give her up. She's going to die the next morning.
Pe nazalaki kokanisa po na moto moko awa, oya kozwa libatisi na mpokwa oyo, ye wana... Na batisaki ye na ebatiselo oyo tango ngai, basengelaki komema ye awa na kiti ya bibosono. Azalaki kobunda na liwa, na bokono ya kanser, pe atikalaki bobele na butu wana minganga balembaki ye. Alingaki kukufwa na tongo elandi.
I went into her home and tried to speak to her about divine healing, and she just kept repeating, I'm not worthy that you come under my roof. She said, I'm not worthy for a minister to be in my house. She said, I'm a sinner. But she said, sir, I don't want to die like this.
Nakendeki na ndako na ye pe na mekaki kosolola na ye na tina na kubikisama ya bonzambe. Pe ye azalaki kubobele kozongela maloba oyo. Na kokite ete oingela na nse na tsamba na ngai. Alobaki, na kokite po motei azala kati na ndako na ngai. Alobaki, nazali mosumuki. Kasi alobaki, misye, nalingi kokufa boyete.
And so Grace Weber up here took me down. I just come in tired from the meeting. And there when I was praying for her and read the scripture to her and she got saved.
Na bongo, Grace Weber ya awa, amemaki ngai kuna, na utaye kokoma, na kolemba ya mayangani. Petango nazalaki kobonde la apona ye kuna, pe kotange la ye makumi, abiki samaki.
Then she could hardly raise her hand up, but she wanted to shake hands with everybody. She just, something happened to her. And while they were shaking hands, I saw a vision of her going to a chicken coop, coming back. I said, oh, it's going to be all right now. And that's 18 years ago. And she's been a jump ahead of that cancer all along.
Nasima akokaki ata kotombo ya loboko na yete, kasi alingaki kopesa moto nyonso mbote ya loboko. Ye eloko moko ekomelaki ye. Pe tango oyo bazalaki kopesa na mbote ya loboko, namonaki ye na emononeli azali kokende na lopango ya basoso pe kozonga. Nalobaki, malamu, sikawa nyonso ekoleka malamu, pe esili koleka mibu zomi na mwambe. Pe asila kotika bokono ya kanser ya ngo na sima, kubanda wana.
She died, never died with no cancer. She had a heart attack. He killed her. They had her on oxygen. She died in a heart attack.
Soki akufaki, akufaki na kanser mokete. Asala ki krizi ya motema. Yangonde ebumakie. Batia kie na bonbon. Akufi na krizi ya motema.
Then, I think in just the last one, the people are going out and they're saying, then Jesus came. That's exactly what happened. He came and spared her life for those 18 years. And I thought, how appropriate that woman probably didn't know she was doing it like that. And she might have. But just how appropriate it was to have that part there, then Jesus came.
Na bongo nazalaki kokanisa na suka penza tango bato babandaki kobima bako kapeko yemba na sima Yesu ayaki yango penza ndeli kambwisale maki ayaki pe abatelaki bomoi na ye mibu zomi na mwambe yango pe na milobelaki elongo bani penza tango mosusu mwasi yango ayebaki te ete azalaki kosala yango ndenge wana na sima akokaki pe koyeba kasi yango elongo bana ki penza po na kozala na eteni wana na sima Yesu ayaki.
That's a little bit before I hope my great set in for me. I get real nervous. This morning I was so twisted. I went up to pray and I'm home back here with the family just up from Arizona and I'm so the kid is getting school.
Sikawa ezali mwa moke liboso na nabanzi ezali penza mayangani ya motuya mpo na ngai. Na komi kanda kanda. Na tongo yo nazalaki na motema likolo mingi pe na kendeki kobondela. Na sili kozonga awa esika na ngai. Libota na memaki bango na Arizona. Pe nazali po bana bazonga na kelasi.
And I'm back here just to kind of relax, go hunting. With Brother Woods and a bunch of the brethren here to go out hunting for this coming week. We're going down in Kentucky.
Pena zongi apo pona pe mamwa moke na kende bokila elongo na ndeko Woods pe bandeko mususu bazalia wa toko kende bokila na poso oyo ekoya toko kende na Kentucky.
And I was been in. I just happened to come in the day that Miss Weaver died, and it's just right. I could be here and help Brother Neville and at the funeral.
Pe nazalaki, nasilaki kozala, esale makiete na komaki mokolo yo oyo Madame Weaver akufaki. Pe ezalaki malamu ete nazalaki awa pona kosunga ndeko Neville na matanga yango.
And I do not try to say too much about it, around people complaining. Because I think one of the hardest things is to see a man or a woman that's constantly complaining. I've always thought God keep me from it. See, that weakens faith all the time, you know.
Pe nazali komekate. Nazali komeka koloba mingi kolekate pona yango boyebi liboso na bato oyo bazali komilela. Pamba te na kanisi moko na makambo ya somo kolekezali komona mobali to mwasi oyo amilela katango nyonso. Na kanisa katango nyonso. Nzambe, batela ngai na likambo yango. Bumoni elembisa kakondi matango nyoso boyebi.
I know as they get older, each one of us, we're going to get something happen. And I know those little things are going to keep accumulating. That's as you get older, they just got to.
Oko, soki o, na ye biete ezali biso kokoma mibange, moko na biso, makambo ndenge na ndenge ekokome la biso. Pena yebi ete makambo mike mike wana ekokoba kubakisama wana ozali kokoma mobange ekusalema.
But I think one of the most horrible things is for Satan to crown some person's life, a crabbed old man or an old woman, you see.
Kasi nakanisi ete moko na makambo ya somo koleka ezali ete Satana alatisa bomo ya moto na motole mubange mobali to mwasi oyo amilelaka lelaka. Bomoni?
I hope that I don't get to that place. I hope that I can bear it as my burdens and get to a spot to where I want my life crowned with the glory of God, this long-suffering gentleness, peace, and meekness, and filled with the Holy Spirit.
Na banzi ete ngai na kokoma esika wana te. Na banzi ete na kokiko mema yango. Mikumba na ngai pe na kokoma esika oyo. Na lingi ete bomoi na ngai elata motole ya kembo na Nzambe. Motema molai na ye, boboto, kimia, komikitisa, pe etondisama na Molimo Mosantu.
And one of my main things that's always hurt me through my life has been a nervous condition that when I get so worn and I get real weary.
Pengai, moko na makambo na ngai minene oyo itungisaka ngai tango nyonso na bomo inangai ezali kozala motema likolo likolo. Ezali ete tango na lembi mingi, tango wana nde na buka na kapenza nzoto.
I get kind of feeling like nobody cares for you, you know, and you're all, you have it too. I just happen to have a real overdose of it, you know. That gets real bad sometimes. I can't hardly, it's tension. And that's what does it.
Na komaka, emona na kalokola moto moko te azali kotala likambo na yo boyebi pe okomi penza, ekomelaka pe bino. Pe sale makaete elekelaka ngai penza, boyebi, pe tango mosusu ekomaka penza pasi mingi. Kino na kokaka penza te, ezali tension, yango nde epesaka yango.
And I get to a spot then many times, especially so many of those visions, you see, it just gets me, I look at a person, I think, this is a vision. No, it isn't. Yeah, is it not? See, and you just don't realize what a price goes with that.
Pena tango wana, na koma kaisika moko oyu mbala mingi, kole kapenza po na bimono neli mingi wana bomoni, nde ekome la kangai. Natali moto na milobeli, oyu ezali emono neli. Te, ezali yango te, iyo. Ezali yango te, bomoni? Pe bino boye baka penza te eloko na motu ya nini esengela kana yango.
So then you wonder. And then you get to thinking, well, here, then you get off your side and think, well, now, well, what about them? And here I am, I'm 50 years old and I've done nothing for the Lord and I'm getting old and what's all of my...
Nasima, okomituna mituna. Nasima, okobanda kokanisa. Ozali, nasima omibendi pembeni pe omilobeli. Sikawa na, nasali penza nini? Nga yoyo nazali na mibu tuku mitano kasi nasali eloko moko te po na nkolo. Pe na bandiko koma mobange. Pe eloko nini? Oh lala.
Then you get what they used to call the blues. Some of you brethren about my age remember what they used to call had the blues. Talk about it. I wonder what he meant. I sure know now what he meant.
Nasima okomi na oyo tozalaka kubenga mawa, ba mosusu na bino bande kopene na mibu na ngai, bozali komikanisela eloko nini bazalaka kubenga kokoma mawa. Papa azalaka kolobela yango pe nazalaka komituna eloko nini alingaki koloba. Kasi sikawa na yebi penza eloko nini alingaki koloba.
So then, you get the feeling that way, which is none of it true. It's just you know it. See, you know it. Just you doing that.
Na bongo obandi komiyoka bongo ata bongo ezali na yango solote ezali bobele yo oyebi yango bomoni oyebi yango yo mokonde ozali kosala yango.
So I was trying to quiet myself a little bit now and get ready for the big push that I hope coming soon. And then I've got to go to New York right away and to a meeting up there campaign and then down Shreveport. And go back to Phoenix, and then come around the west, or the south border of the United States.
Na bongo nazalaki koluka komikitisa motema mwa moke sikawa pe komilengela pona kotindika ma monene oyo na banzi ezali koya kala mingi te. Na sima na koleka na nasengeli kokende na New York nokinoki pe ngai pona mayanga ni kosale makuna kopalanganisa sango malamu. Na sima na kokende na Shreveport, na sima na kozonga na Phoenix, na sima na kozonga nzela ya Westi na ndelo ya Sudi ya États-Unis.
Then they're making arrangements for overseas now to begin as soon as we can after the first year, maybe March, April, something like that, where we start in Stockholm or Oslo and go around the world if we can on this next tour.
Na sima bazali sikawa kolengela makambo pona mobembo tokokende na mikili mosusu. Pona kobanda nokinoki penza sima na mokolo ya liboso ya mobuto kobanda. Tango mosusu na sanza ya misa toto minei ndenge wana. Kobanda na Stockholm to Oslo pe kokende na mokili mobimba. So kito kokoka na mobembo oye koya.
And now I'm home kind of resting up a little bit just kind of back to myself, kind of recuperated, and if the Lord willing, I'll be back next Sunday from down in Kentucky.
Pesikawa nazali sika nangai, pona kopema mwa moke, kozonga mwa moke nangai moko pe kozwa makasi ya sika. Peso kinkolo alingi, na kozonga mokolo na lomingo ekoya kolongwa na Kentucky.
Amen. And if it's all right, pleasing to the Lord, and Brother Neville don't mind, I'll try to have the service next Sunday if the Lord willing.
Praise God.
And if he's just as willing as Brother Neville is, I'll be here.
Yes,
sir. If he's just as willing about his Brother Neville, and I hope he is.
Pe soki nyonso ezali malamu, soki esepelisi nkolo, pe ndeko Neville amoni mabete, na komeka kozwa liyangani ya lomingo koya, soki nkolo alingi. Pe soki alingi lokola ndeko Neville na kozala awa, iyo misye. Azali na, soki alingi yango lokola ndeko Neville, na azali koliki ya ete akolinga.
Now, I see, then I know soon, if the Lord willing, I'm going to be gone from you quite a while. And just little messages as I pick up a little something on my heart, and I feel like I want to express it to you, you see, and we can fellowship with it. Now, I've got quite a few of them. 5 or 6 have just come to me in the last few days.
Sikawa, bomoni, na boye na yebi ete etikali moke, sogi kolo alingi, na kozala mosika na bino po na tango moko. Pe na matea mike soki na zui eloko moko moke na motema na ngai pe na yoki mposa ya koyebisa bino yango bomoni toko kiko sanga na zinga na yango. Sikawa nazali na yango mwa mingi mita noto motoba oyo esili koyela ngai mikolo oyo eleki.
I went a couple days here squirrel hunting out here, and I get the woods and take me a pencil and paper. See? Now, by the time it gets good in daylight, I back up against a tree somewhere, if I don't go to sleep, I start to pray, and then Lord will give me something, I start writing down little notes of it, you see.
Eleki mikolo mibale to misato, na kendeki bokila ya bisende pembeni yawa, na kendeki na zamba pe na memaki ekomeli na lokasa. Bumoni, sikawa pene na tango ekomaka tango mwalamu pe tongo ezali kotana, na miyo keneke na nzete, esika moko. So ki pongi eibinga ite, na banda kukubondela, na simangai, so kinkolo apesinga eloko moko, na kubanda kukumamua makambo yango bomoni.
You know what I mean, when you get to yourself, then you're come in, write all on a tablet of paper, and then when I'm called on, I'll get my tablet and go look into it and see what I can start, you see. That's what happened just now.
Amen.
Boyebili kamona lingi koloba. Tango zongi na yomoko, na sima oko, na sima tango na zongi, na komi yango nyonso na etando ya lokasa. Na bongo tango bakubengi sangai na kokende na lombangu etando ya lokasa na ngai pe, na kubanda kotala yango po na yeba likambo nini na kuki kubanda na yango. Bumoni, yango nde likambo esili kosale masikawa.
So now, I want to, if the Lord's willing to speak, just I'm trying to cut down them big long messages, you see, or it takes you hours. Now, the Lord helped me do a pretty short job of it in Chicago the last night there, about 30 minutes.
Bongo sikawa soki kolo alingi na lingi koloba bobele na komeka koyeisa kokata mate ya minene milai wana bomoni esika ezwa bino bangonga ebele pe kolo asunga kinga ipo nateya mukuse penza na Chicago kuna na mpokwa ya suka pene la miniti tuku misatu.
Somebody come around and said, I didn't think it was in you, but you did it, so. 30 minutes from about 2.5 hours of Torino. So, maybe I can hurry up tonight, get a little practice, not hold you too long.
Pe motomoko ayaki koyebi sangai. Nandimaki teete, okoko ka kasio sali yango. Na bongo, miniti tuku misato esika na kosala pene na ngonga mibale na ndambu to misato, boyebi. Na bongo tango mosusu na kokiko sala mbangu na pokwa oyo pe komeka meka mwa moke pona umisa bino mingi koleka te.
God bless you. No matter where you ever go, there'll never be a place like this tabernacle.
Amen.
It's home, sweet home.
Nzambe apambola bino. Ata na ke esika nini ezali ata moke te na esika moko lokola losambo oyo. Ezali ndako na ngai. Ndako kitoko.
I'm in sympathy with the Weaver family, with this precious colored brother that died. I prayed with him a little while before he went. And a fine character, and he's at home with God now, and it's all over, and he'd have to go anyhow, and we all know that.
Pena zaliko kabola mawa na libota with them. Nande ko ya mutuya ya moindo o ya kufi. Na bondela ki elongo na ye mwa moke liboso akende. Pe azalaki moto ya ezaleli malamu. Azali sikawa na ndako ilongo na nzambe. Pe esili nye, busengeli kokende atandenge nini biso nyonso toyebi yango.
May the Lord rest their souls in peace. And someday we expect to join in a land yonder where there's no sickness, sorrow, death. Until then, let's just do everything we can for the gospel.
Na bongo tozali, tika ete nkolo ape misa milimo na bango na kimya, pe mokolo moko tozali na elikia ete tukukuta na lisusu na mboka moko kuna, esika bokono mawato liwa ezalite. Kino na tango wana, tosala nyonso tokokiko sala pona sango malamu.
Speaking of tension, I was praying about this morning, what would you do if you didn't have tension? Just think of it. Tension is part of living.
Yeah.
It kind of encouraged me when I thought that.
Pona likambo ya tension, nazalaki kubonde la pona yango na tongo ya lelo. Okosala nini soki ozali na tension te? Kanisa na eno. Tension ezali eteni ya bomoi. Epesa kingai mwa makasi tango na kanisa ki likambo yango.
If you had no tension, you'd be like a rag doll. You wouldn't have no feelings. There'd be nothing you could work on.
Soki ozalaki na tension te, olingaki kozala lokola mwana ya popi ya elamba. Olingaki kozala na mayoki te. Eloko moko te kokaki kosalisela yo makambo.
Like a husband and wife, maybe if she wants to do something and they're trying to work together, especially Christians, and the other wants, and then when you come together to you find out what she done, she find out, see, the tension really brings you closer together.
Lokola mwasi na mobali, tango mosusu soki mwasi alingi kosala likambo moko pe, bazali komeka kosala yango elongo, koleka mingi ba Kristo, pe moninga alingi, na bongo tango, bokuta nipo na, yo moni likambo ye asali, ye amoni, bomoni tension de, ebenda kabino kozala pembeni koleka.
And somebody tells you that, well, it said, just think of the little wife that went under a lot of tension when you wasn't so good, or the little husband went under some tension when you wasn't so good, then when it's all forgiven, look how you feel about it. My, you've got to have tension. That's all.
Motomoko akoloba na yo ete, alobi, kanisa na eno mwasi wana. Oyo alekaki na makambo mingi ya pasi tango azalaki penza malamu te. To mobali wana, oyo alekaki na makambo mingi ya pasi tango yo ozalaki penza malamu te. Na sima tango nyonso wana elimbisami, talandenge omiyokaki mpona ye. Oh lala. Yo, bomoni, bosengeli kozala na tension esili wana.
And just think of feelings. What if you didn't have any feelings, no pain or nothing? What if there'd be no pain at all? You'd have no feelings at all. See? And if you'd have no feelings, then one of your senses would be gone. See? So, see, everything's just right anyhow.
Boka ni sanaino pona kumiyoka. Bongo soki ozalaki kumiyoka te. Pasi teto eloko moko te. Bongo soki pasi ata moke ezalaki te. Olingaki kozala na kumiyoka ata moke te. Bomoni? Pe soki ozalaki kumiyoka ata moke te. Na bongo olingaki kozanga moko na biyokeli na yo. Bomoni? Na bongo bomoni makambo nyonso ezali na tina. Ata ndenge nini?
So, God just give us grace to stand up to it. That's the thing.
Amen.
So just stand up to that grace and stand there and say, we know that when this life is over, the great one's on the other side where we're looking to go to.
Na bongo nzambe pesa biso bobele ngolupo na kotelema likolo na yango. Yango penza nde likambo. Soki totelemi bobele ngui na ngolu wana pe, totelemi wana pe tolobi, toyebi ete tango bomoi oyo ekokoma na suka, oya malamu koleka ezali na ngambo mosusu, esika tozali koluka kokende.
And now we remember that all these things, that attention, some people try to introduce Christianity. As you're free from worry, you're not. You're free from tension. Oh no, you add tension when you become a Christian.
That's right.
Because you was kind of a flop, go, happy, go, lucky, whatever it was out there, not caring what you did.
Na bongo, to mi kanisela ete makambo nyonso oyo ezali tension. Kasi bato mosusu bamekaka kolobela bo Kristo ete, okozala lisusu na mitungisi te, okozala te bongo te. Okozala lisusu na tension te, oh te. Okobakisa nde tension tango okomi mo Kristo. Po liboso ozalaki lokola kotala makambo te, kolanda makambo te. Ata likambo ezalaki ndenge nini kuna, ozalaki kokeba te na makambo ozalaki kosala.
But when you become a real Christian, every moment you're wondering, am I pleasing my Lord? If I could hear from him, put you on tension, put you on guard. That's what makes you what you are. So after all, tension is a blessing.
Amen.
This is the way you're looking at it.
Amen.
This is the way you're looking at it.
Kasi tango okomi mo Kristo ya solo, tango nyonso okomi tuna, nazali kosepelisa nkolo na ngai, soki nakoki koyoka ye kolobela ngai, epesaka yo tension, etindaka yo kosenzela. Yango nde esalaka ete ozala oyo ozali. Na bongo sima na nyonso, tension ezali lipamboli. Ezali lolenge ozali kotalela yango. Etali lolenge ozali kotalela yango.
See, if you just look the other side, no matter how thin you slice anything, it's still got two sides to it. So you want to see both sides.
Bomoni, soki otali yango na ngambo mosusu, ezali, ata okati eloko ndenge nini, ekozala kaka na ngambo mibale. Bomoni, na bongo osengeli komona ngambo nyonso mibale.
So tension, I think, oh my, what's this tension? If I could have been born without this tension, well, if I wouldn't have this tension, I wouldn't have been what I am. I wouldn't have been a Christian, perhaps.
Amen.
It was this tension that drove me to Jesus Christ. See? So it's been a blessing thing to me.
Boye, tension, nakanisaka, oh la la, ezali, tension, oyo, ezali nini? Soki na kukaki kobota makozanga tension oyo. Hey, soki nazalaki na tension yangote, nalingaki kozala oyo nazalite. Nalingaki kozala mo Kristo te. Tango mosusu. Tension yangonde ebenda kingai epai na Yesu Kristo. Bomoni, na bongo ezali eloko ya lipambo lipona ngai.
So then, as Paul said, as though when he had a tension or something other, he consulted the Lord, to take it away from him three times. The Lord said, so all my grace is sufficient. He said, then I'll glory in my infirmity. Then when I'm weak, I'm strong. See, as long as it's to the will of God, all right.
Boye, ezali ndenge polo alobaki, tango azalaki na tension to eloko ya ndenge wana, asengaki na kolo mbala misato pona kolongola ye yango. Kasi kolo alobaki, Saulo, yangai polo, ngolu na ngai ekoki. Alobaki, na boye, na komiku misa na bolembu na ngai. Na bongo, tango nazali na bolembu, nazali na makasi. Bumoni, tango nyonso oyo ezali pona, mukano na nzambe, ezali mwalamu.
I consulted him one time when it used to bother me so bad, it scared me. And he told me about 8 or 10 years ago, he said it'll never scare you again, and it never has did it. No.
Sikawa nalukaki elongi na ye mokolo moko tango ezalaki kotungisa ngai mingi penza. ezalaki kobangisa ngai. Pe ayebisaki ngai, eleki pene na mibu mwambe tozomi alobaki, ekobangisa yo lisusu ata mokete. Pe bangisaka ngai lisusu te. Te, monsieur.
Don't worry about it. I just feel it, but I know it's there, but I just go on because it don't scare me no more. So thankful for that.
Bo mitungisaka po na yango te. Na yokaka yango kasi na yebi ete ezali wana kasi na kendeke na ngai liboso po ebangisaka ngai lisusu te. Nazongisaka matondi mingi po na yango.
Now he can say it won't be no more just as well as you won't be scared no more, so it's his will that it happens. So I just embrace it and say, thank you, Lord, I'll walk that way.
Sikawa, akokaki koloba ekozala lisusu te, bobele lokola okobanga lisusu te. Bongo ezali mokano na ye ete esalema. Boye na yambi yango pe na lobi, matondi nkolo, na kotambola ndenge wana.
Now, let's bow our heads just a moment for prayer. Is there a special request for prayer? I see handkerchiefs are laying here. Raise your hand. Lord, bless each one of you children.
Sikawa, togumba mitomwa moke pona kobondela. Bosenga ya moto na moto ezali, na moni miswale tia miyawa. Botombola maboko. Kolo pambola bana na yo moko na moko.
Our Heavenly Father, as we now approach thy great majestic throne of grace, because we've been asked to come, we're coming upon the bidding of Jesus Christ.
Tata na biso na likolo, tozali sika wakubele manangwende na yo monene ya nkembo pengolu, po esenga maki na biso ete toya. Tozali koya po tobengami na Yesu Kristo.
And we come with all of our cares and cast them upon him because he cares for us. What a great comfort that is to know that he cares for us. The great God of heaven, the creator, cares for us, his creation.
Peto yei na mitungisi na biso nyonso, peto bwaki yango likolo na yempo, ye moto abatela kabiso. Ezali penza kobondisa mamonene, koyeba ete abatela kabiso. Nzambe monene ya likolo, mokeli, batela biso bikelamu na ye.
We're so glad for that, Lord. What a comfort it is in these times that we're living, when there seems to be able to draw comfort from nothing but your word. That's our consolation, is your promise.
Totondi penza na esengo pona yango nkolo. Ezali penza kobondisa ma pona bantango tozali kubika na yango. Tango oyo ezali komona na ete eloko mokote ekokiko kobondisa biso. Soki liloba na yote. Yangonde kobondisa ma na biso ezali elaka na yo.
And in your promise, you said, make our request known. And if you'll ask anything in my name, I'll do it.
Pe kati na elaka na yo, olobaki ete, totalisa malombo na biso. Pe soki bosengi, eloko moko na kombo na ngai, na kusala yango.
And all these great promises, ask and you shall receive. Say to this mountain, be moved. Don't doubt and it'll be moved. All these promises and we can draw from that, this what we are asking for.
Pe bilaka minene nyonso oyo, senga pe okozwa. Loba na ngomba oyo, longwa wana, pe kotia tembete, pe ekolongwa. Bilaka nyonso oyo tokoki kozwa yango, nyonso tozali kusenga.
Hands went up. They need something, Lord. Thou knowest their need. Supply, Father. I place my prayer with theirs before thee. My hand up with theirs.
Maboko etombwa mi. Bazali na bosenga ya eloko moko nkolo. Oyebi bosenga na bango. Kokisa yango tata. Nati libonde li nangai elongona ya bango liboso na yo. Loboko nangai etombwa mi elongona ya bango.
Here lays upon this desk, here handkerchiefs laying here. Oh, how the people with faith, gallant faith. Lord, it seems to be just something that you've blessed me by, to be able to pray for sick people. Wherever, anywhere, wherever go, it's something about praying for the sick.
Awa likolo na eteyelo, miswale tia miyawa. Oh, bato oyo, bazali na kondima, kondima ya mpiko nkolo. Emona niete ezali eloko oyo opambolingai na nzela na yango. Koko kakobonde la apona babeli. Ata esika nini na bisika nyonso, esika nyonso na kendeke, ezala kalikambo oyo etali kobonde la apona babeli.
God help, now I pray with sincerity that you will grant the request of these handkerchiefs to spend place here as the people is asked. Let your mercy be upon them.
Nzambe, sunga sikawa, nazali kobondela na bosembo ete oko kisa malombo ya miswale oyo esili kotia maawa, pona bato oyo basengaki, tika ete mawana yo ezala likolo na bango.
Lord, we understand Sister Hicks has a woman here that flew all the way in from somewhere to be prayed for with cancer, and wanting to know if she could get her to get over here. I pray, God, that you spare the life of that person, granted.
Kolo, toyoki etendeko mwasi X, amemi mwasi moko awa, oyo ayei na pepo musika, esika moko po babondela pona ye. Azali na bokono ya kanser, alingaki koye basoki akokaki koya na ye awa. Na bondeli Nzambe, ete obate la bomoi ya moto yango, sala yango.
Little nephew Mikey laying out her sick and vomiting with a high fever just left the door. Lord, I believe we had the prayer of faith there that you stopped it. I'm grateful to you feeling the fever going from the boy before I left the room.
Mwana moke ya ndeko na ngai, Miki, alali kuna, azali na bokono pe azali kosanza, azali na moto makasi, na uti kuna. Kolo, na ndimie te tobondela ki libondeli ya kondima kuna, oyo siliko silisa yango pe na zongi si matondi na yo. Na koyo kandenge moto ezalaki kutika mwana mobali yango, liboso na ngai kobima na chambre yango.
Now, Lord, I thank you for all these things. Now, I pause my lot to speak on thy word. Give us thy word, Lord. Thy word is truth.
Sika wa nkolo, pe natondi yo po na makambo nyonso oyo. Sika wa pesa meli, ngai mukumba ya kolobela lilobana yo. Pesa biso lilobana yo, nkolo. Lilobana yo ezali solo.
Bless our souls and give us the grace that we need, that we might draw it from the promises of God tonight in the word to sustain us through the rest of this week. Grant it.
Pambola milimo na biso pe pesa biso ngolu oyo, tusengeli na yango, ete toko kakozwa yango longwa na bilaka ya Nzambe na pokwa oyo. Kati na liloba, pona kosunga biso mposo mobimba oyo, sala yango.
Bless our pastor, gallant soul, his wife, his children, the deacons, the trustees, and every person that comes in or out of this building, granted, Father. In the name of Jesus Christ, we ask these blessings. Amen.
Pambola mokengeli na biso, molimo ya mpiko oyo, mwasi na ye, bana na ye, basungi, bayangeli misolo, pe moto nyonso oyo akokota to akobima na ndako oyo. Sala yango tata, na kombo na Yesu Kristo nde, tosengi mapamboli oyo. Amen.
Amen. Now I want to read from two places of the writing of the Lord. I want to read first from the book of the Psalms, the 86th Psalm. And then I want to read from St. Matthew's, the 16th chapter, 1 to 3.
Sika wana lingi kotanga na bisika mibale na makumi yankolo. Na lingi kotanga liboso na buku ya Nzembo. Nzembo, tuku mwambe na motoba. Na sima na lingi kotanga na Santo Matayi, mokapo ya zomi na motoba. Moko kino misato.
I want to read a portion of this psalm, not all of it, but down about to the 11th verse, which is a little over half of it.
Na lingi kotanga eteni ya Nzembo oyo, mobimba na yango te kasi, kokita kino na molongo ya zomi na moko, ezali koleka katikati na yango.
And I want to announce this, if I call it text before I preach on it, the uniting time and sign. The uniting time sign.
Pena lingi koyebisa boye. soki na pesi moto ya liteya, liboso na te ya likolo na yango, tango ya kosangana pe elembo na yango. Elembo ya tango ya kosangana.
That sounds kind of complicated, uniting, see? Time, uniting time, that's what it is now, and the sign of that uniting time.
Eyokani lokola likambo ya mindondo, kosangana, bomoni, tango, tango ya kosangana, yango nde likambo ezali sikawa, pe elembo ya tango ya kosangana yango.
And the psalm, a prayer of David, the 86th psalm.
Na nzembo libondeli ya Dawidi nzembo tukumwambe na motoba.
Bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my soul, for I am holy. O thou my God, save thy servant that trusts in thee.
Hey, Yahweh, sembola litoi na yope ya nola ngai. Po nazali mobola pe moto ya mpasi. Batela molimo na ngai. Po nazali mosantu. Nzambe na ngai. Bikisa mosali na yo oyo azali kotela yo motema.
Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Rejoice, the soul of thy servant. For unto thee, O Lord, do I lift up my soul.
Yahweh, yokela ngai mawa. Po nazali kobelela yo mokolo mobimba. Sepelisa molimo ya mosali na yo. Po epai na yo, Yahweh, nazali kotombola molimo na ngai.
For thou, Lord, art good and ready to forgive and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Give ear, O Lord, unto my prayer. Attend to the voice of my supplication.
Po yo Yahweh ozali malamu pe obelemi po na kolimbisa. Pe otondi na mawa po na baoyo nyonso bazali kobelela yo. Yahweh, pesa litoi na libondeli na ngai. Tia likebi na mongongo ya malombo na ngai.
In the day of my trouble, I will call upon thee, for thou will answer me.
Na mokolo ya mpasi na ngai na kobelela yo po okoyanola ngai.
Oh, isn't that beautiful? Thou wilt answer me.
Oh, ezali kitoko. Boyete, okoyanola ngai.
Among the gods there is none like unto thee, O Lord. Neither are there any works like unto thy work. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee. O Lord, thou shalt glorify thy name.
Yahweh, kati na banzambe mokote azali lokola yo, pe mosala mokote kokani na mosala na yo. Bikolo nyonso oyo osili kosala ekoya pe ekokumba ma liboso na yo. Yahweh, yo okokumisa kombo na yo.
For thou art great and doest wondrous things, thou art God alone.
Po yo ozali monene, pe osalaka makambo ya kokamwa. Yo moko ozali nzambe.
Listen now.
Boyoka sikawa.
Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Unity. See, unite my heart to fear thy name.
Yahweh, lakisa ngai nzela na yo. Na kotambola na solo na yo. Sanganisa motema na ngai po na kobanga kombo na yo. Bomoko, bomoni. Sanganisa motema na ngai po na kobanga kombo na yo.
I'm talking out of uniting and time sign. Now in the 16th chapter of St. Matthew.
Nazali sikawa kolobela kosangana. Pe elembo ya tango. Sikawa na mokapo ya zomi na motoba. Ya Santo Matai.
The Pharisees also with the Sadducees came tempting him, desiring him that he would show them a sign from heaven.
Bafalisai na basadukai, bayaki, komekaye, batunakiye ete, alakisabango elembo uti na likolo.
And he answered and said unto them, When it is evening, you say, it will be fair weather, for the sky is red.
Ye azongiseki bango ete, tango mpokwa ekomaka, bino bolobaka, ngai, mokolo ekozala malamu, po likolo ezali motane.
And in the morning, it will be lower foul weather today, for the sky is red and lowering. O you hypocrites, you can discern the face of the sky, but you cannot discern the signs of the time.
Pena tongo lelo ekozala mokolo ya molili, ya mbula. Polikolo ezali motane pe yindi. Bino bakosi, boyebi kososola bilongi ya likolo, kasi bokoki kososola bilembo ya tango te.
The Lord add his gracious blessings to the reading of this word.
Kolo abakisa mapamboli na ye ya ngolu na kotanga ya liloba oyo.
Now, we're talking of this uniting time, the sign of the uniting time.
Yeah.
See, Jesus was here in this last scripture reading, he was rebuking the clergy for not being able to discern the time or the sign of the time.
Sikawa, tozali kolobela kosangana oyo. Tango ya kosangana, elembo ya tango ya kosangana. Bomoni, Yesu azalaki awa na likomi ya suka oyo totangi, azalaki kopamela banganga nzambe po bazanga kima koki ya kososola tango to elembo ya tango.
Now, that has always been a great thing to the people, see, to be able to discern the sign of the time that you're living. Because God writes it plainly, so nobody could escape it.
Sikawa ezalaka ntango nyonso likambo moko ya motuya po na bato, bomoni, kozala na makoki ya kososola elembo ya ntango oyo bozali kobika na yango. Po nzambe akomi yango polele penza. Po moto moko te azwa nzela ya kokima yango.
Now, ordinarily, I'd go back and pick up from other ministers, servants of the Lord in the Bible time, like the sign of Noah's time, the sign of Daniel's time, and so forth, the different signs. But I want to bypass that tonight to save time, to be able, but it's always been God's way to give them a natural sign of the time, so that everyone would know just what time it was.
Sikawa na momesano na zonga kasima pona kozwa ndakisa ya batei mosusu, basali mosusu ya nkolo na eleko ya Biblia. Lokola elembo na tango ya Noa, elembo na tango ya Daniele, pe bongo na bongo, bilembo ndenge na ndenge. Kasi na pokwa oyo, na kotika yango pembeni pona kuwela tango. Po nakoka kasi ezalaka ntango nyonso lolenge ya kosala ya nzambe po na kopesa bato elembo ya mokili pona tango po moto nyonso akoka koyeba ntango nini ezalaki.
And these Pharisees should have known their time. They should have known what the time was. He said in another place, if you would have known me, you would have known my day. It's very a great thing that we understand, see, without understanding.
Pe bafalisayi oyo basengelaki koyeba ntango na bango. Basengelaki koyeba ntango nini ezalaki. Alobaki esika mosusu. Soki boyebaki ngai, bolingaki koyeba mokolo na ngai. Bomoni, ezali penza likambo moko ya motuya mingi poto sosola. Bomoni kozanga lisosoli.
That's what they always referred to the prophets about. They said, and he had understanding by visions from the Lord. Amen. And the word of the Lord came to the prophets of old. See, they had understanding through the word of the Lord by the prophets.
Yango nde likambo bazalaki ntango nyonso koloba pona basakoli. Bazalaki koloba. pe azalaki na lisosoli na nzela na bimononeli longwa na nkolo pe liloba na nkolo ezalaki koya na ba basakoli ya kala bomoni bazalaki na lisosoli ya liloba na nkolo na nzela ya basakoli.
And then the prophets give a sign, like one man laid on his side for so long, then turned over and laid on the other side. One man had to strip his clothes. And oh, there's many things that they did to show the sign that they were living in.
Na bongo, basakoli bazalaki kopesa elembo. Ndakisa moto moko alalaki mopanzi moko tango molai penza. Na sima balukaki pe alalaki na mopanzi mosusu. Moto moko asengelaki kolongola bilamba na ye pe ezali na makambo mingi basalaki mpo na kotalisa elembo oyo bazalaki kobika na yango.
Now we know that the God that made the heavens and earth and so on laid out his work that he would describe his time by sign, that same God lives today. Amen.
Pe sikawa toyebi ete Nzambe oyo asalaki likolo nase pe alengelaki malamu penza mosala na ye po akoka kotalisa tango na ye na nzela na bilembo. Nzambe yango moko azali na bomoi lelo.
So we must be something as we see the time that we're living in, there must be something if somebody's overlooking somewhere.
Amen.
Because God would never let these things happen without giving us a definite that we understand.
Boye tosengeli kozala eloko moko wana tozali komona tango nini tozali kobika na yango esengeli kozala na eloko moko oyo moto azali kozanga komona esika moko bomoni pamba te Nzambe akotika ata mokete ete makambo oyo esalema zanga kopesa biso elembo moko polele po poto tososola.
Now here is the same today that the clergy, we don't read it right. It's just like it was then. They didn't think that it was time. They thought that they were living pretty peaceful land, and so they wasn't looking for no Messiah.
Sikawa, likambo ya lelo yango oyo ete bonganga Nzambe tozali kotanga yango malamu te. Ezali lokola ezalaki na eleko wana. Bakanisa ki te ete tango yango ekokaki. Bakanisa ki ete bazalaki kobika na kimya penza. Na eleko wana, na bongo, bazalaki na bango kozela masia te.
And Jesus has said that his coming would be as a thief in the night, when the people would be unaware of his coming.
Pe Yesu asilaki koloba ete boyei na ye, ekozala lokola moyibi na butu. Tango oyo bato, bakokanisa ata mokete boyei na ye.
But there were some of the virgins that went to meeting, half of them, had oil in their lamp and was ready. They were watching for that sign. And that's who I'm speaking to tonight. To those who are looking for the sign. Now, the sign of his coming.
Kasi ezalaki na bangondo mosusu oyo bakendeki kokutana na ye. Ndambo na bango, bazalaki na mafuta na minda na bango pe basilaki komilengela. Bazalaki kotalela elembo yango. Pe ezali na ba oyo wanande nazali kolobela na mpokwa oyo. Bomoni, na ba oyo bazali kozela elembo sikawa. Elembo ya boyei na ye.
These signs given by the Lord is given only to believers. The unbelievers never see it. They go right over the top of them and they don't see it.
Bilembo oyo epesamaki na nkolo, epesami bobele na bandimi. Bazangi kondima, bamonaka yango ata mokete. Eleka kapenza likolo ya mito na bango, pe bamonaka yango te.
And how just as sure as it is that an angel of God could stand on this platform tonight, just as true as I'm looking at you and I could be looking at it, or you could be looking at it, and I couldn't see it, or I could look at it and you couldn't see it. Now, you know that's scriptural. That's exactly the truth.
Pesikawa, lokola na bosolo penza, mwanje ya Nzambe akokiko tele manaetelo oyo, na mpokwa oyo, lokola na bosolo penza. Penza na zali kotala bino, pe na koki kotala yango, to boko ki kotala yango, pe ngai na koki komona yango te. To ngai na koki kotala yango, pe bino boko ki komona yango te. Sikawa, boyebi ete, elongo bali na makomi, ezali penza solo.
They saw, you know, Paul fell down, but they, none of them could see that light. That light was right there. When John stood there before the multitudes and thousands out on the bank there, clergymen and sages, great man.
Bamonaki, boyebiete polo akweyaki na se, kasi bango, motomoko te kati na bango akokaki komona pole yango. Pole yango ezalaki penza wana tango Yohane atelemaki wana liboso na bato mingi, pe koto na bato bazalaki kuna na libongo, banganga nzambe na bato ya bwanya bato minene.
And John said himself, he bore a record of seeing the Spirit of God descending like a dove and come down upon him in a voice saying, this is my beloved Son in whom I'm pleased to dwell. And nobody saw it but John. It was just for him.
Pe Yohane alobaki ye moko, atatolaki ete amonaki molimo ya nzambe kokita lokola ebenga pe kokita likolo na ye. Pe mongongo moko elobaki, oyo nde mwana na ngai, molingami oyo na sepeli kofanda kati na ye. Kasi moto moko te amonaki yango, bobele Yohane, bomoni, ezalaki bobele mpo na ye.
You notice how vivid the sight for the wise man. They looked, they were Hebrews. They wasn't really Indian astronomers, they were Hebrews because they were up there in that country studying astronomy to finish their education.
Bomona kindenge zalaki polele elembo pona bato ya mayele. Batalaki ezalaki bazalaki baebele. Bazalaki penza banganga minzoto baindite. Bazalaki baebele. Po bakendeki kuna na ekolo wana pona koyekola makambo ya minzoto. Pona kosilisa kelasi na bango.
And when they looked towards Jerusalem, and knowing that they saw those three stars from each one of their birth path, of Ham, Shem, and Japheth, of which race they come from, each, and they seen them stars in their birth path, that was a sign to them that when those stars were in line, the Messiah was on earth. Amen.
Petango bazalaki. Batalaki ngambo ya Yerusaleme, koye baete ba mona ki minzoto misato yango, kokokana moko na moko na molongo ya mbota maana bango, ya kame, seme na ya fete, bango bazalaki bakitani ya mabota yango. Moko na moko, pe ba mona ki minzoto yango, na molongo ya mbota maana bango. Ezalaki elembo po na bango ete tango minzoto yango, itandamaki na molongo masia azalaki na mokili.
Oh my! No wonder they came. Where is he? Where is he that's born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. Where is he?
Oh la la! Kokamwa te ndenge bayaki. Azali wapi? Azali wapi mokonzi ya Bayuda oyo abotami? Tosili komona monzoto na ye na esti. Peto ye impo na kukumba melaye. Azali wapi?
They know that that infant Messiah was laying somewhere. Because God gave them a sign of the time. That God and man were uniting together. What a unity when God united himself in a human body.
Baye bakiete mwana yango masia azalaki esika moko boye, po nzambe apesa kibango elembo ya tango, ete nzambe na moto bako sangana. Oyo ndebo moko tango nzambe ye moko asangani na nzoto ya moto.
The principle, the greatest of all the uniting that ever was done was when God united with man and left his great strain of being God and stretch forth his tent and tuck in humanity and become one of them. Unity. At once, that brought peace between God and man forever. How thankful we are.
likambo ya motuya, likambo ya monene koleka kosangana nyonso oyo esila kosalema. Ezalaki tango Nzambe asanganaki na moto. Atikaki lolenge na ye ya nkembo ya kozala Nzambe, pe atelemisaki hema na ye, pe akomaki moto kati na bato. Pe akomaki moko na bango po na kosikola bango. Bo moko, esalaki nini? Ememaki kimya kati na Nzambe na moto po na libela. Tozongisi matondi mingi po na yango.
And signs was not sent. Now just think, every man and all the astronomers, the people then day, their clocks was the stars. There was a watchman went up on top of the tower, and he would get up there and watch, and he seen when a certain stars was in certain constellations as they were passing, he knew what time it was.
Pebile mwetinda makite, sikawa abuka nsana inu. Moto nyonso, peba nganga minzoto nyonso, bato eleko wana, sana bango ezalaki minzoto. Sinzili azalaki komata likolo ya linongi, ezalaki ye kokoma kuna, azalaki kosenzela. Pe amonaki tango minzoto mosusu ezalaki kosangana, tango ezalaki koleka. Azalaki koyeba tango nini ekomaki.
Remember in the scripture, well, what time is it, watchman? And the watchman come back and told him in what hour it was. See, they kept time by the stars.
Bomi kanise ana makomi. Sinzili, tokomi ntango nini? Pe sinzili azalaki koya koyebisa ye ngonga nini ekomaki. Bomoni, bazalaki koyeba tango na minzoto.
Now isn't it strange that these stars were exactly in line for three men and nobody else saw it? Just exactly in line.
Sikawa, ezali likambo ya kokamwa te ete minzoto yango etandamaki penza na molongo po na bato misato, kasi moto mosusu te amonaki yango. Bomoni, ezalaki penza na molongo.
Now, you can be so in line with the scripture. See? When those stars become in unity, united themselves together in this constellation, three men were also united at the same time.
Sikawa, okoki penza kozala na molongo na makomi. Bomoni, tango minzoto yango ekomaki na bomoko, tango esanganaki elongo na lisanga yango, bato misato pe basanganaki na tango yango moko.
And you can be so united with God in His Word until these things become realities, and you can see them and know that they are true. The sign of the time.
Pe okoki penza kosangana na Nzambe kati na liloba na ye, kino makambo oyo ekoma makambo ya solo pe okoki komona yango pe koyeba ete ezali solo. Bomoni, elembo ya tango.
You might look at old time and say, oh, nonsense. But to you it isn't nonsense. To you, you're united with the Word. And here it is. Then it's absolutely life for the past. When you see this sign, unite with the believer. And that's who I'm addressing this to, is the believer. For the unbeliever never see it.
Miso na yo ekoki penza koleka likolo na yango pe olobi, ah, bolema. Kasi po na yo ezali bolema te. Po na yo, osili kosangana na liloba pe yango oyo. Na tango wana ekomi penza pole ndeko pati. Tango omoni elembo yango kosangana na mondimi. Pe na yende nazali koyebisa likambo oyo, ezali na mondimi. Po mozangi kondima akomona yango ata mokete.
And it's what a rebuke it would be if he is on earth today to many of our clergy today who cannot read this sign. The signs that we're reading daily here at the tabernacle and seeing the things that others are reading it and seeing the handwriting on the wall, and yet many just ignore it and don't even see it at all. It's nothing to them at all. They don't notice it.
Pe kozala penza Pamela soki azalaki na mokili lelo po na banganga Nzambe mingi na biso lelo, ba oyo bakoki kososola elembo oyo te. Bilembo oyo tozali kososola mokolo na mokolo awa na mongombo. Pe makambo tozali komona. Bato mosusu bazali kotanga yango pe komona likomi na etutu ata bongo bato mingi bayebi yango te, pe bazali ata komona yango te, ata mokete. Pona bango ezali na tina ata moko te, bazali komona yango te.
Now, notice that in this, so he pointed out national signs. Now, when they asked him about this, they wanted signs, and he gave them signs that happened.
Sikawa, bota la malamu, kati na likamboyo, atalisaki bango bilembo ya bikolo. Sikawa, tango batuna kie motuna oyo, bazalaki na posa ya bilembo. Pe apesa ki bango bilembo oyo, ekokisa maki.
And they want to know what would be the end of the world, what would be the sign of the end. And he pointed them in many places through the scripture about national signs, about heavenly signs in the heavens and earthly signs. He gave them signs, just constantly signs.
Bazalaki na posa ya koyeba tango nini suka ya mokili ekozala. Eloko nini ekozala elembo ya suka. Pe atalisaki bango bisika mingi kati na makomi, pona bilembo ya bikolo, pona bilembo ya likolo na likolo, pe bilembo ya mokili. Apesaki bango bilembo, elembo, bilembo, tango nyoso elembo.
And when he told them that in one place about a national sign, he said, when you see the nations, see, begin to gather around Jerusalem, see, then we know that the time of their trouble was at hand. When you see Jerusalem compassed about with armies.
Petango, alobelaki bango kuna esika moko pona elembo ya ekolo. Alobaki, tango bokomona bikolo, bomoni, ebandi kosangana zinga zinga na Yerusaleme. Bomoni, na tango wana, tokoyeba ete tango ya minyoko na bango ekomi pene. Tango bokomona Yerusaleme kozingama na mampinga.
Now, before that they could do this, God, the world had to unite Titus. This great Roman general had to unite his armies together and come around after these Jews had rejected the God-given sign of the time to them. That's the time that Titus united his armies together and come to take the city.
Sikawa, liboso bako kakosala yango nzambe, mokile sengela kiko sangana. Titus, General Monele oyo ya Roma, asengela kiko sangisa mapinga na yepe koya zinga zinga, sima na bayuda kubwakisa elembo ya tango oyo, nzambe apesa kibango. Ezali na tango wanande Titus, asangisa ki mapinga na yepe, ayaki kozwa engumba yango.
First, there had to be a uniting of God's people, so called, against the word of God, before that the nation could unite itself against God's people. The unity, the uniting together.
Esengela ki liboso ete libota ya nzambe ya maloba, esangana pona kotelemela liloba na nzambe. Liboso ekolo wana eko kakosangana pona kotelemela libota ya nzambe. Bomoni, bomoko kosangana. Kosangana elongo.
I believe that we're living in a great uniting time. Yeah. I am taking these red lights down and flash signals and everything of the women, how they do, and the man, how they do, and the churches, how they do.
Nandimi ete tozali kobika na tango monene ya kosangana. Nazali kozwa minda motane oyo, pe bilembo ya kupela pela, pe nyonso wana. Basi lolenge bazali kosala, na mibali lolenge bazali kosala, pe mangomba lolenge ezali kosala.
Showing to this little group with all my heart that I believe that we're lining in the line of God's word in this great prophetic hour just before the coming of the Lord Jesus.
Amen.
Uniting together and getting ready.
Nazali kotalisa na etonga moke oyo na motema na ngai mobimba ete nandimi ete tozali penza kokokana na molongo ya liloba na nzambe pona ngonga oyo ya motuya ya lisakoli liboso penza na boye ya nkolo Yesu. tozali kosangana elongo pe komilengela.
Now, you see, before Titus united the nations of his armies together, Israel united themselves together and banded themselves that they would not believe Jesus to be the Messiah.
Sikawa bomoni liboso Titus asangisa bikolo ya asangisa mapinga na ye elongo Isalaele basangana ki elongo pe bamisangisa ki elongo ete bakondimate ete Yesu azali Masia.
They rejected him and turned him out and crucified him. And then when they rejected the salvation that was sent to them, they united themselves together to do it.
Baboya kiye, babwa kisa kiye, pe babaka kiye na ekulusu. Na tango wana, tango baboya ki lobiko oyo, etindamela ki bango, basangana kiye longo po na kosala yango.
Now hold that in mind. Uniting themselves together to reject the message of the hour.
Amen.
They had to do that. And then when they did that, then the national sign come in. Amen.
Sikawa. Bobo sana yangote, basangana kie longo po na koboya sango ya eleko. Basengela ki kosala yango, nasima tango basala ki yango, nasima elembo ya ekolo eyaki.
The nations begin to unite themselves together, and Titus brought this great army of Romans and Greeks and compassed the walls of Jerusalem, pinned those people in there now, and they starved to death.
Bikolo ekoma kiko sangana. Petitis ayaki na mapinga minene wana ya ba Roma na ba Greki pe bazinga ki bitutu ya Yerusalemu. Bakanga ki bato yango kuna na kati pe baboma ki bango na nzala.
They eat the bark from the trees, Josephus the great historian tells us, and they eat the grass off the ground, they even boil one of their children and eat it. See? And they were mad people.
Baliaki ba poso ya nzete. Yosefe mokomi monene ya mambi makala ayebisi biso yango. Pe baliaki matiti ya mabele. Balianaki ataba na sima na kotokisa bango. Bomoni, mito na bango ezalaki kosala lisusu malamu te.
And then when finally Titus is sitting back up on the hills around Jerusalem there, and those people there thought they were doing the will of God. When they saw these armies marching in, they had refused to hear that great master, Lord Jesus, tell them that.
Na tango wana suka suka Titus azalaki kofanda likolo na bangomba kuna zinga zinga na Yerusalemu pe bato yango oyo bazalaki kuna na kati bazalaki kokanisa ete bazalaki kosala mokano ya Nzambe. Tango bamona ki mapinga yango koya. Baboyaka koyoka motei monene yango makambo nkolo Yesu ayebisaki bango.
There wasn't one of Christians caught in there, for they saw the sign and moved. See, they said, let them that's on the housetop come not down, let him that's in the field go back and get not his coat, but flee into Judea and pray that your flight be not in the wintertime or on the Sabbath.
Ata mo Kristo mokote akangamaki kuna nakati. Po ba mona kie lembo pe ba bimaki bomoni, ba loba kitika ete ba oyo ba kozala likolo ya ndako, ba kitate, to ye oyo akozala na elanga azonga te po na kozwa kazaka na ye. Kasi bo kima na Yuda, pe bobonde la po ko kima na bino esale mate na eleko ya malili, to mokolo ya sabata.
Because in the winter time the hills will be full of snow. And on the Sabbath day, the doors is closed, the gates, and they be caught in that condition. See, we want to get on that pretty soon about how God does those things if the Lord is willing.
Pamba te na eleko ya malili ba bangomba ekotonda na neige. Pe mokolo ya sabata ekuke bikuke kokangama. Ekuke monene pe bakokangama lolenge wana. Bomoni, tolingi okoma na yango kala mingi te. Na tina na ndenge Nzambe asala ka makambo yango soki nkolo alingi.
Now they prayed that would be that, not be that way. Jesus told them to pray for that. And they never caught one of them in there. They were gone. Because they looked at the sign and they were gone. That's all there was to it.
Sikawa botala malamu. ye babondela ki pona esalema po esalema lolenge wanate Yesu ayebisaki bango ete babondela pona yango pe bakangaki ata moko na bango te kuna na kati basilaki kobima po batalaki elembo pe basilaki kobima likambo esilaki nyonso wana.
Oh, how the church is today to see the sign of the time that we're living in. Free as hard as you can to Calvary for life. Not to some church, but to Jesus Christ.
Oh, mangomba elelo esengeli komona elembo ya tango tozali kobika na yango. Bokima na lombangu nyonso na Calvary po na bomoi. Na lingomba moko te, kasi na Yesu Kristo.
Unite yourself with Him. And not with some organization or some church creed. Unite with Christ. Be sure that's Him. You can't just pick anything. You've got to be positive that it's Him. What a time of union.
Bosangana na ye. Kasi na ebongiseli mokote to endimeli ya lingomba mokote. Bosangana na Kristo. Pe boyeba na bosolo ete ezali ye. Bokoki kozwa eloko nyonso te. Usengeli penza koyeba ete ezaliye. Ezali penza tango ya lisanga.
Now we find out that they rejected the Messiah and then united themselves together and draw themselves a league and made an emotion among them that if any persons receive Jesus as a prophet, that they would be excommunicated from the church.
Sika watomoni ete baboya ki masiya na sima basangana ki elongope ba misalela ki likita pe bazwa ki mokano moko kati na bango ete moto nyonso oyo akoyamba Yesu lokola mosakoli bako bengana ye na lingomba.
Remember the blind boy that was set with blinded eyes and the disciples said who is sin, him or his father, his mother? And Jesus said in this case neither, but that the works of God might be done, made known.
Yeah. Bomikanisela elenge mobali mokufi miso oyo bamemaki na miso ya kokufa boyete pe bayekoli balobaki nani asala kili sumu yeto tata na ye mama na ye pe Yesu alobaki pona likambo oyo ezali moko na bango te kasi ezali po misala ya Nzambe esalema eyebana.
And you remember they said that the father and mother could not say they said they know this is our son but we don't know how he was healed. Because the Jews had said that any person that confessed him to be the prophet, that they would be excommunicated.
Pe bomi kanisela, balobaki ete tata na mama na ye, bakokaki koloba elokote. Balobaki, bayebi ete azali mwana na biso. Kasi biso toyebi te ndenge nini abiki. Pamba te bayuda balobaki ete moto nyonso oyo, ako tatola ete azali mosakoli bako bengana ye na lingomba.
But see the works of God was that this boy didn't belong to that group. And he said, it's a strange thing to me that you don't know where this man come from and yet he give me eyesight.
Kasi bomoni misala ya Nzambe ezalaki ete elenge mobali oyo azalaki moto ya etonga wanate. Pe alobaki, ezali kokamu isangai ete boyebi te esika nini moto yango auti. Na tango oyo afungoli ngai miso.
Now he could say it. See, that was the works of God. He had been made healed and well and he could tell it because he had no strings tied to him from anywhere. He was the one the works was done on.
Amen.
And he certainly saw it for his first time in his life.
Bomoni, sikawa ye akokaki koloba yango. Bomoni, ezalaki misala ya Nzambe asilaki kobikisa mape kokoma malamu pe akokaki koloba yango po eloko moko te ekangisaki ye esika moko misala yango esalemaki likolo na ye pe na tembe te amonaki ye mbala na ye ya liboso na bomoi na ye.
Now the Jews united themselves against Jesus and against his messiahship and his messiah message. We see the same thing now happening.
Yeah.
Just the same thing.
Sikawa, Bayuda basangana ki elongo po na kotelemela Yesu pe kotelemela mosala na ye ya Masiya pe sango na ye ya Masiya. Tomoni likambo yango moko kosalema sikawa. Likambo yango moko penza.
Communism is uniting to destroy the church. And the only way that it, that is, after the church has united itself to, and the council of churches, the world council of churches, to deny and to destroy the message, the word.
Amen.
Communism is a liko sangana pona kuboma lingomba. Pelo lenge bobele moko oyo yango. Eko sale masima na lingomba kosangana yango moko pe. Na lisangana ya mangomba ya mukili mobimba. Pona kuanga na peko boma sango liloba.
They have turned down the word. The churches have. They cannot accept it because it's against their denominational creed.
Basili koboya liloba. Mangomba. Bakokiko yamba yango tepo ezali kotelemela bindimeli na bango ya bibongiseli.
No matter how many pillars of fire would hang in the midst of people, how many people be, how many things would be foretold and happening, all the good signs that he promised of the last day, they cannot do it.
Ata makonzi na moto boni ekomoni samakati na biso, elongona batoto bato boni bako. Ata makambo boni ekoloba malibosope ekokokisama. Na bilembo minene nyonso oyo alakaki pona eleko ya suka bako kiko ndima yangote.
Therefore they are uniting themselves now. And your pastor here, many can tell you, is reading that they have the economical movement of the world. And there is a Lutheran minister over it.
Boye bazaliko sangana sikawa. Pe mokengeli na bino awa pe bato mingi bakoki koyebisa bino yango. Ba oyo bazali kotanga ete bazali. Bazali na lisanga ya mangomba ya mokilipe. Motei moko ya baliterien azali mokonzi na yango.
That if there comes a disaster, what happens in this neighborhood here, if we are not united with that ecumenical move, then our church can no more be church. And they can use it for a storeroom.
Ezali ete soki likama monene salemi, ekomeli bazalani oyo awa. Soki tosangani na lisanga ya mangomba wanate, na boyelo sambo na biso ekoki lisusu kozala losambo te. Pe bakoki kokomisa yango esika ya ebombelo.
Or if one of us brothers would see somebody dying or hurt and try to minister him any spiritual blessing, we could be shot for it.
Yes,
exactly right.
Tosoki moko na biso bandeko amoni moto moko kobunda na liwa to azoki pota pe ameki kosunga ye na lipamboli ya molimo bakoki kobeta biso masasi pona yango ya solo penza.
We can be given 10 years in a federal prison for ministering anything because we're not a member of this ecumenical move. Don't you see the mark of the beast?
Bako kiko kate la biso mibu zomi na boloko monene ya leta po to sunga kimoto, po to koti na lisanga ya mangomba wanate. Bozali komona te lembo ya nyama, bomoni?
Now we see this uniting time coming, see? Now and then the church has united itself against the message.
Yeah.
And then when it does that, the nations are uniting themselves in communism to destroy the church again.
Yeah.
That's exactly what it did in the first place.
Amen.
It repeats itself right back again.
Sikawa, tomoni ete tango ya kosangana yango ezaliko ya. Bomoni, sikawa, botala. Na simalingomba esili kosangana pona kotele melasango. Na bongo tango esali yango, mabota ezaliko sangana kati na komunisme, pona kuboma lisusu lingomba, ezali penza likambo basalaki na ebandeli, bumoni, likambo yango moko ekomi kosale malisusu.
Israel had to turn down the message first. And when they turned down the message, then the military, the national life, united itself together of other nations, they come in and destroy the church.
Esengela ki liboso na Yisalaele kuboya sango, petango baboya ki sango, na simama pinga, bomo ya ekolo, esangana ki elongo, ya bikolo mosusu, pe ba yaki koboma lingomba.
And today, they have turned down the message of the Lord Jesus.
Yeah.
And they've turned it down, and now the time has come to where communism is uniting the world together against the church.
Amen.
It has to be that way.
Pelelo, basili koboya sango ya kolo Yesu. Pe basili kobwa kisa yango. Pe sika watango esili kokoka, oyo komunizme ezali kosangisa mokili pona kotele mela lingomba. Bomoni, esengeli kosale mabongo.
Now it's hard to say that. It was hard for them Jews to believe. They said, now come brethren, we see that our God is with us, and so we'll go into the temple, and now we will pray. And let Holy Father so-and-so, and Holy Father so-and-so, lead in prayer, close the gate.
Sikawa ezali pasi penza po na koloba yango. Ezalaki pasi penza po ba yuda wana bandima. Balobaki, sikawa boya. Bandeko tomoniete ete nzambe na biso azali na biso, na bongo toko kota na tempelo. Pe sikawa toko bondela. Pe kotika tatamo santu songolo pakala, na tatamo santu songolo pakala, kukambali bondeli. Boka nga ikuke monene.
And Titus took his stand and stood right there for about a year or more. See? Right on guard, just starved them right out. There couldn't be a one of them. He didn't get outside the city. And they died, starved.
Petitis atelema kingui. Azalaki wana pen la mumbu mobimba toko leka. Bomoni, azalaki wana kosenze la pe abomaki bango na nzala penza. Ata moko na bango te akokaki kobima libanda na ingumba. Pe bakufa kina nzala.
And when he went in there and tore the walls down, the blood gushed out and like rivers down there where he slaughtered everything was in there.
Pe tango akotaki kuna pe abukaki bitutu yango, makila esopanaki pe echolaki kuna lokola bibale. Esika abomaki nyonso wana ezalaki kuna nakati.
Now the angel of the Lord prophesied that back in the Old Testament and told that would happen. And then ministers who were clergy who were supposed to be posted on that and to tell the people that, instead of that, when Jesus stood up among them, they didn't even know.
Amen.
And try to make some kind of a rabbit foot, do us a trick, let us see how it's done, show us a sign, see?
Sikawa mwanje na nkolo asakola kayango, kala kala na kondimana ya kala. Pe alobaka ete likambo yango ekosalema. Kasi batei oyo bazalaki banganganzambe, oyo basengelaki kozala na bisika yango pe koyebisa bato likambo yango, esika yango, tango Yesu azalaki elongo na bango, bayebaki ata yete. Pe balukaki kokomisa yango eloko oyo ya soloka. Salela biso bikamwa, tomona lolenge, lulenge nini esalemaka. Lakisa biso elembo. Bumoni?
And he said, well, I've done so many things, and yet they couldn't see it. See? And then when they rejected him as the message of that day, they rejected the message of that day, they failed to see the sign of that day.
Pe alobaki ngai, asila kiko sala makambo mingi penza. Kasi atabongo bakokaki komona yangote. Bumoni? Na simatango, babo ya kie lokola ya bango, sango ya elekowana, babo ya ki sango ya elekowana. Bazanga ki komona elembo ya elekowana.
And the sign of the Bible's prophecy was made before them, and they said, let's go in now. They were holy men. They were mad that you couldn't lay your finger on their eyes. They couldn't be that and then be a priest.
Pe elembo ya lisakoli ya Biblia etalisamaki liboso na bango. Pe balobaki, toko tasikawa. Bato yango bazalaki basantu. Bazalaki bato oyo okokaki kolakisa mosapi na bomoi na bango te. Bakokaki kozala bongo te. Pe pona kozala nga nzambe.
A priest would be killed, he'd be stoned to death for any little thing. So he had to live a clean, holy life. He could not do it because he was stoned for just anything.
Nganganzambe azalaki kobomama na mabanga pona likambo ya moke penza. Na bongo asengelaki kobika bomoi ya peto, ya bule. Akokaki kosala bongo te. po akobomama na mabanga po na likambo nyonso.
And now they were a great man, a holy man in the sight of the people, and yet they went in and said, now we've got God, the God who's been with us all through the ages, we will go into his holy temple. That was God's holy temple. But you see, he'd been turned down in his holy temple.
Yes. Yeah.
Na boye bazalaki bato minene. Pe ba santu na miso ya bato. Kasi bakota hikuna pe balobaki. Sika watoko, tozali na nzambe. Nzambe oyo azalaki na biso na bileko nyonso oyo. Tokokota na tempelo na ye ya bule. Oyo wana ezalaki tempelo ya bule ya nzambe. Kasi bomoni, aboya makikati na tempelo na ye ya bule. Bomoni?
We'll go into the house of the Lord. Now, all of you Hebrews know that we are the chosen race. We are here, and God is our God. God of Abraham, Isaac, and Jacob. He's with us.
Tokokota na ndako ya nkolo, sikawa, bino nyonso ba ebele, boyebi ete tozali libota liponami, biso ba oyo tozali awa. Pe nzambe azali nzambe na biso, nzambe ya Abalaama, Isaka, pe Yakobo, azali na biso elongo.
He will deliver some uncircumcised Philistines out there as it was. Them Romans and Greeks, he'll deliver us from that. Let's go into the house of the Lord.
Ako kangola biso na maboko ya bisute ya ba Filistia yango, ndenge salemaki, ba Roma na ba Greek yoyo. Ako kangola biso na maboko na bango, tokota na ndako ya nkolo.
That sounds good, but what had they done? The builder of the house was in there in the form of a lowly Galilean carpenter, and they turned him down. But God had vindicated him of being his messenger of the hour and the branch. And they turned it down.
Yango ezalaki likanisi moko malamu. Kasi basalaki nini? Motongi ya ndako azalaki kuna nakati. Na lolenge ya mwa mosali ya mabaya ya Galilai. Pe baboya kiye. Tango oyo nzambe asilaki kotato la ete azalaki motinda minaye ya eleko wana. Pe mumboto, pe babwa kisaki yango.
So all the praying, all the sincerity, all the sacrifices didn't mean nothing to God. They have done it, and God let this great army unite to destroy it.
Bongo, mabondeli nyonso, bosembo nyonso, mbeka na bango nyonso ezalaki na tina moko tepo na nzambe. Basalaki yango, kasi nzambe, atika ki mapinga monene wana kosangana pona koboma yango.
And we see today as the churches through the denominations and so forth turning down the word of God. They don't want you to tell them about these things, and science can prove it by pictures and everything else, and still they want nothing to do with it. So communism is bombing to destroy just exactly like Christ did. And the Bible said this.
Amen.
Exactly.
Pe tozali komona lelo ndenge mangomba na nzela ya bibongiseli pe nyonso wana bazali koboya liloba na nzambe. Balingi te ete balobela bango makambo oyo. Pe zebi ekoki kotalisa yango polele na nzela ya bafoto pe makambo nyonso mosusu. Kasi ata bongo balingi yango ata mokete. Boye komunisme ezali kolengelama po na koboma yango. Bobele ndenge Titus asalaki. Bibiye elobaki ete bako sala yango. Yango penza.
Ah, you see where we're in? The uniting time. When we see these things being united, oh, why we fail to see those things.
Sikawa, bomoni sika nini tozali kobika? Tango ya kosangana. Tango tozali komona makambu oyo kosangana. Oh, pona nini tozali kozanga komona makambu yango?
You can look in here in the scripture and see where that he promised and what he would do. Now we see it coming to pass. We see it in the church what he promised to do. We see it coming to pass.
Bokoki kotala awa na makomi pe komona esika alakaki yango. Makambo nini akosala? Sikawa tozali komona yango kokokisama. Tozali komona kati na lingomba makambo alakaki kosala. Tozali komona yango koko kisama.
We see the nations uniting together. We see the isms uniting together. We see the churches uniting together. It's uniting time.
Tozali komona bikolo kosangana. Tozali komona ba isme kosangana. Tozali komona mangomba kosangana. ezali tango ya kusangana.
It's the hour of uniting. That's the spirit of the age. We've got to unite. Everything you talk about has got to be organized. In the government we see it.
Ezali ngonga ya kusangana. Ezali molimo ya eleko oyo. Tusengeli kusangana. Makambo nyonso bozali kolobela esengeli kobongisa mamalamu. Ata bakambi mboka bako yamba yangote.
You guys are citizens. Our king is a citizen. Is a citizen of the United States. Yep. You give me a check for $5, I'll be garrison put my name on. See, I couldn't do it.
Boyebi lokola mwana mboka na kokite lokola mwana mboka ya États-Unis ata bongo na soki opesi ngai sheki ya ba dollar mitano na komeka kokoma kombo na ngai likolo na yango te. Bomoni na koki kosala yango te.
See, it's an uniting time. It all has to go through some union of some sort. And that union is the very thing that brings the mark of the beast.
Amen.
Bomoni ezali tango ya kusangana. Nyonso esengeli koleka na nzela ya lisanga moko boye. Pe lisanga yango ezali penza eloko oyo ekomema elembo na nyama. Bomoni?
It's a uniting time. It's working right on up into that. You can see it just with your plain eyes if you look at it. It's a uniting time where everything is uniting together.
Ezali tango ya kusangana. Pe nyonso ezali kosala kino ekokota na likambo yango. Boko kikomona yango polele na miso na bino moko. Soki botali yango, ezali tango ya kusangana. Esika oyo makambo nyonso ezali kusangana.
The Jews unite themselves against Jesus as their Messiah. Therefore, we see what happened. We see the same thing now. Communism united to destroy the church. And if the church has united in the World Council of Churches and trying to destroy the message, the Word of God.
Yeah.
Moyuda, bayuda basangana kipona kotele mela Yesu lokola masia na bango. Yango wana tomoni makambo nini esale maki. Tozali komona likambo yango moko sikawa. Komunisme ezali kosangana pona koboma lingomba. Sima na lingomba kosangana na likita ya mangomba ya mokili pona komeka koboma sango. Diloba na Nzambe.
They tried to get rid of it. The only thing they can do is to draw themselves a council. Because if they're separated, a little group here, the Methodists and Baptists, Lutheran and Presbyterian, Church of Christ, and so forth like that.
Bazali komeka kobwakisa yango. Eloko bobele moko bakoki kosala ezali komisalela likita po bazali na bokabwani. Mwa etonga moko awa, ba Methodiste, ba Baptiste, pe ba Litherien, pe ba Presbyterien, lingomba ya Kristo, pe bongo na bongo ndenge wana.
They can't do nothing. Because this will be against this and this will be against that, and their doctrine is just as much different as the East is from the West.
Bakoki kosala eloko moko te, pamba te oyo, ekotele mela oyo wana ekotele mela oyo kuna. Malakisi na bango, ekeseni mingi penza lokola esti ezali mosika na Westi.
They can't do it, but once together, under one big head, they got it. They got it then, that's where the Catholics are sworn unity. The Roman Catholic.
Bomoni, bakoki kosala yango te. Kasi soki basangani, na sena moto moko monene, bakozwa yango. Na tango wana, bakozwa yango. Lolenge wana nde bakatoliko bazalaka bongo na bomoko, bakatoliko ya Roma.
Of course, there in the unity, the majority is the Roman Catholic. The Greek and other Catholics are not as much as the Roman Catholic. Now, they unite together, and actually they stand together.
Na tembete, bango bazali na bomoko, bazali. Baoyo baleki mingi ezali bakatoliko ya Roma. Ba Greki, na bakatoliko mususu bazali. Bazali penza mingi lokola bakatoliko ya Roma te. Sikawa bazali kosangana. Pe yango wana nde tina bazali na bomoko.
No matter what takes place, that Pope is the head of everything. Amen. See? And no matter what anybody else says, he's infallible. He's a biker of God, that's all. He's next to God. He's had the jurisdiction over hell, heaven, and purgatory. See? So there isn't a thing that can be done in that case. Whatever he says, that's what has to go.
Atali kambonini esalemi, papa wanande azali moto ya makambonyoso. Bomoni, pe ata moto mosusu alobi likambo nini, ye akweyaka te, azali mokitani ya Nzambe, esili wana, azali molandi ya Nzambe, azali na bokonzi likolo na lifelo lola na epongelo. Bomoni, na bongo, na lolenge wana likambo moko te koki kosalema, nyonsa koloba ya ngonde kosalema.
Now the Protestants is making themselves a head just like that. And the Bible said there was an image made unto the beast. What is the image? It's something like it, made like it.
Sikawa, ba protestant bazali komisale la moto moko ya ndenge wana mutindo moko. Pe Biblia elobi te ete basala ki elilingi ya nyama. Elilingi ezali nini? Ezali eloko moko lokola yango, esalemi lokola yango.
That is the same thing. What is it? By uniting themselves together. And this is the spirit of the age, is uniting together. Now, try to destroy the message.
Yango wana eloko yango moko. Ezali nini? Nanzela ya kosangana elongo. Pe yango nde molimo ya eleko oyo. Ezali kosangana. Kosangana elongo. Sikawa bazali koluka kuboma nsango.
How did they destroy it? How could they destroy the word of God? They can make it of non-effect. Not effective by taking traditions as they did back then in the beginning and making the word of God of no effect.
Bazali kuboma yango ndenge nini? Ndenge nini bakoki koboma liloba na Nzambe? Bakoki kokomisa yango eloko ezangi nguya. Ezanga nguya. Na nzela na kondima mimesano ya bonkoko ndenge basala kikuna na ebandeli. Bazali kokomisa liloba na Nzambe eloko moko ezangi nguya.
Really, after all, you see what this infidel woman is trying to, she, I forget what her name is now, but I just call it, she, I'm trying to think of so many.
Bomoni, balobaka, oh, ezali, nabosolo, simana nyonso, bomoni esika mwasi mozangi kondima oyo, azali koluka ko, ye, nabosani kombo na ye sikawa, soki na koki kotanga kombo na ye. Nazali kokanisa bakombo mwa mingi.
Thank you, Miss Nations. I wish we had another like that to rise up. She's one went in the bar rooms and tore out the whiskey and threw out the signs and everything like that.
Nazalaki kokanisa Miss Bikolo Mokolo Mosusu na kosepela ete toza na mosusu ya ndenge wana. Azalaki oyo akendeki na bisika ya milangwa pe abwakaki milangi ya whiskey libanda pe alongolaki bililingi pe nyonso wana.
Why don't some woman rise up today like that and go out here and tear some of these naked pictures down of these women of her own race and things like that? They don't have it no more.
Pona nini mwasi ya ndenge wana akoki kotelema lelo te, oyo akokende kupasola bililingi wana ya basi bolumbu, ba oyo bazali lokola ye moko, pe makambo ya ndenge wana, ba oyo wana bazalaka lisusu te.
Now, but this woman, an infidel, who says that the Bible is unconstitutional to read it in public schools and things like that.
Sikawa, kasi mwasi yango mozangi kondima oyo alobaki ete, Biblia elongo bani na mibeko likonzite po na kutanga yango na bitelo ya leta. Pe makambo ya ndenge wana.
Now they also, have you noticed again, they're trying to say now, and great studiers of the scripture said that much of the prophecy that was prophesied in the Bible was absolutely wrong. It never did come to pass.
Sikawa likambo bakomi lisusu kosala, soki bosili komona yango, bazali koluka koloba sikawa, pe bayekoli minene ya makomi balobi ete, masakoli mingi oyo epesa maki na Biblia, ezalaki penza ya lokuta, pe ekokisama ata mokete.
And you've heard that and read it? And they're trying to say everything, you see. They're trying to destroy the effect of that word.
Amen.
Pe bosili koyoka makambo yango pe kotanga yango. Pe bazali koluka koloba makambo ndenge na ndenge. Bomoni, bazali koluka koboma nguya ya liloba yango.
If they can only destroy and substitute for a creed of something that man has that seems in their eyes to be better than the word, then they destroy it with their tradition. And that's how they're trying to destroy the word of God by denominational politics.
Soki bako kibo bele kobo mape kotia esika na yango endimeli moko to eloko moko ya bato, oye komona na miso na bango malamu koleka liloba. Na tango wana bako boma yango na mimesano ya bokoko na bango. Pena lolenge wana nde bazali koluka kuboma liloba na Nzambe. Ezali na nzela na politiki ya bibongiseli.
Now each church has its own policy. The Church of Christ has this. The Christian Church has this. And the Baptist and Methodist and Presbyterian, they all have their different politics.
Sikawa lingomba moko na moko ezali na politiki na yango moko. Lingomba ya Kristo ezali na yango. Lingomba ya ba Kristo ezali na yango. Ba Baptiste, ba Methodiste, na ba Presbyterien, bango nyonso bazali na ba politiki na bango ekeseni.
Now, they're getting away from that because they're separated. See, they couldn't have done it before. They got to do it now. See, this is the uniting time. And now they're all putting it together and pulling it up and see what they come out with.
Sikawa, bakomi kotangwa na yango po bazali na bokabwani. Bomoni, ekokaki kosale maliboso te. Basengeli kosala yango sikawa. Bomoni, oyo nde tango ya kosangana. Pe sikawa bazali kosangisa nyonso wana. Kotia yango esika moko, pe tozali komona eloko nini bakozwa na suka.
My, that's baking a loaf of bread out of horse meat and garbage out of the can and whatever more you have together and water together and throw some rotten potatoes and things together and see what you come out with. I sure don't want any of it. No, sir. That's the way
to do it. Oh, lala. Ezali lokola kotumba lipa basangisi mosuni ya punda na bosoto euti na ekunde. Na biloko nyonso mingi koleka oyo esangisami. Basali yango liboke babakisi mbala ya kopola na biloko mosusu. Petala eloko nini bakozwa na suka. Na tembete. Ngai na kolinga yango ata mokete. Te misye, lulenge wanande bazali kosala.
They're taking people who believe that Jesus was a myth. A church that believes that Jesus was a myth. The other some believe he was a prophet. One says the days of miracles is past. One said there might be such a thing.
Bomoni, bazali kozwa bato oyo bandimaka ete Yesu azalaki lisapo. Lingomba oyo endimaka ete Yesu azalaki lisapo. Oyo mosusu ba mosusu bandi makaete azalaki mosakoli. Moko alobi. Tango ya bikamwa esila koleka. Mosusu akoloba. Tango mosusu likambo yango ezalaka.
And all this together and the Bible says how can two walk together except they be agreed?
Amen.
Now that's the kind of unity they got.
Pe bango nyonso oyo elongo pe Biblia elobi. Ndenge nini batomi bale bakoki kotambola elongo soki bayokani te. Bomoni, sikawa oyo wanande lolenge ya bomoko bazali na yango.
And have some great holy father to put a thought it, and there you've got an image to the beast just exactly what the Bible says.
Amen.
Now we got a Lutheran minister there.
Pe bako tia tata mosantu monene moko likolo na yango, pe wanande bokozwa elilingi ya nyama. Ndenge penza Biblia elobi, sikawa bazali na motei moko literien, yende moto na yango.
Well, we see it in uniting time. Same thing now, communism and all uniting together, in the world and in the church and so forth, uniting together.
Tomoni ete ezali tango ya kosangana. Ezali motindo moko sikawa, communisme pe nyonso wana ekosangana. Na mokili, na lingomba, na nyonso wana. Bakosangana.
Watch nature. Oh my. Nature, if you just watch nature, does the same thing. Nature is God's calendar of sign. Did you know that?
Botala bokelamu. Oh la la. Bokelamu. Soki botali bokelamu, esala kalikambo yango moko. Bokelamu ezali manaka ya bilembo ya Nzambe. Boyebaki yango?
Jesus told him to watch nature. The sea be roaring, see? And there'd be different things, and earthquakes in diverse places, national strife, signs in the heaven, signs on the earth. Everywhere there'd be signs at these coming times.
Yesu aibisaki bango ete batala bokelamu. Maina mbu ekonguluma, bomoni, pe ekozala na makambo ndenge na ndenge, mabele koningana bisika mingi, kowela na bikolo, bilembo na likolo, bilembo na mokili, bisika nyonso ekozala na bilembo ya makambo ekoya.
What's the cloud? Before the cloud can bring up a rainstorm, you know how it's done? Several little clouds get together. Make one big cloud.
Botala mapata. Liboso mapata eko kako pesa mbula makasi, boyebi ndenge nini esale maka. Mapata ya mike mike mingi esanganaka. Eko maka lipata moko monene.
This has got a bunch of wind blowing it, this other's got a bunch of wind blowing it, and they all blow together, and then they got a hurricane. See, they unite before they can have the storm. They had to.
Lipata oyo eko memama na mwa mopepe, oyo mosusu eko memama na mwa mopepe, pe mapata nyonso eko sangana, na sima mbula makasi eko beta. Bumoni? Esangana kaliboso eko kakukoma mbula makasi. Esengeli penza.
What ducks and geese unite themselves together before they leave their country? See? They unite together. You can see them flying from this pond to that pond, from here over to there, all of them getting together, they're uniting, getting ready for their takeoff.
Botala mabata ya mboka na ya zamba. Basanganaka elongo liboso ya kotika ekolo na bango. Bomoni? Basanganaka elongo. Bokoki komona bango kopumbwa longwa na lobwaku oyo kino na lobwaku oyo kuna. Longwa awa kino kuna. Bango nyonso bazali kosangana. Bazali kosangana komilengela pona kopumbwa.
See, it's just that's nature. And God created nature. And nature works by the plan of God. It's a law, an unwritten law of God, that nature works according to His law.
Bomoni ezali penza, yangonde bokelamu pe nzambe moto akelaki bokelamu. Pe bokelamu etambola kakukokana na mwango ya nzambe. Ezali mobeko, mobeko ya nzambe oyo ekomamite. Bokelamu esalaka yenge bene na mobeko na ye.
If I speak in that funeral service of the sap that goes down into the graves in the bottom of the tree root to lay there until the resurrection in the spring, it's a law of God.
Ezali lokola koloba na matanga. Likambo ya mai ya nzete oyo ekitaka kino na kunda na se ya misisa ya nzete po etika la kuna kino lisekwa na eleko ya moi. Ezali mobeko ya nzambe.
There's no intelligence can make that sap go down, man. You couldn't drain it out. You couldn't milk it out. There's no way of doing it any better than God does it.
Mayele ata moko te ekoki kosala ete mai yango ekita kuna. Okoki kobenda yango te. Okoki kobimisa yango te lokola miliki ya ngombe. Lolenge ya kosala yango malamu koleka ndenge nzambe asalaka yango ezalite.
God got the perfect way, so when the leaf drops off, then He sends the sap down into the grave and hides it. It's Job that hide me in the grave until my wrath be fast.
Nzambe azali na lolenge oyo ebongibe. Na bongo tango nkasa ekweyaka na tango wana atindaka mai ya nzete na se. Kino na kunda, pe abombaka yango. Ndenge Yobo alobaki, bomba ngai na kunda kino kanda na yo ekoleka.
See, it goes down there because it's a law of nature. Before blossoms, the leaves now begin to fall. Why? It's a law of nature.
Bomoni, ekitaka kuna na sepo ezali mobeko ya bokelamu. Liboso malili makasi eya. Bota la ndenge kasa ebandi kokwe ya sikawa. Pona nini? Ezali mobeko ya bokelamu.
Ducks will get together, every one of them, and rally around a leader. In there, they'll know somehow, I don't know how they do it, but they know that that certain little drake is a leader.
Mabata basanganaka bango nyonso. Pe bayanganaka zinga zinga na mokambi moko. Kuna bayebaka na lolenge moko to mosusu na yebite ndenge nini basalaka yango. Kasi bayebaka ete mwali bata mobali wana nde azali mokambi. Pe mwali bata yango, bango nyonso basangana kape bayangana kambala moko zinga zinga na ye. Pe bapumbwaka na likolo. Pe ako ye abima na ino na lobwa kuyangote. Kasi ako kende semba penza kino na Louisiana to Texas na bilanga ya loso.
And that little fellow, they all get together and rally right around him and rise right up in the air, and he'll never been off that pond now, but he'll go just as straight to Louisiana or Texas as he can go, to the rice field.
Bomoni, libosoba pumbwa, pona kotika ndako na bango, esika babota maki na mobu wana basanga naka. Amen. Yango wana penza. Bayanga na kazinga zinga na mukambi na bango.
See, before they take to their flight to leave their home where they've been born that year, they unite together.
Amen.
There you are, rallying around the leader.
Bomoni liboso ba pumbwa pona kotika ndako na bango esika ba bota maki na mobu wana basanganaka. Amen. Yango wana penza. Bayanga na kazinga zinga na mukambi na bango.
The trouble of it is the man, you don't know his leader.
Yes, sir.
They'll rally around a denomination. They'll rally around a bishop or a man, but they won't rally around the leader, the Holy Spirit in the Word.
Pona moto likambo ezaliete ayebi mokambi na yete. Iyo misye. Bayanga na kazinga zinga na ebongiseli. Bayanga na kazinga zinga na episkopo to moto moko. Kasi bayanga na kazinga zinga na mokambite. Molimo mosantu kati na liloba.
See, they say, oh, well, I'm afraid I get a little fanatically. I'm afraid I get off on the wrong foot. Oh, there you are.
Bomoni, balobaka. Oh, eh, nazali kobanga ete na koma mwa bilanda landa. Nazali kobanga ete nala na nzela ya mabe. Oh, yango wana penza.
Well, for a little dust in the eye, I just don't like the way he keeps his feathers. I don't believe I'll follow him. You'll freeze to death. You'll be caught up there if you don't take with the flight as it goes. It unites itself together. And nature does it.
Na bongo soki mwa libata moko alobaki. Na sepela ka penza te ndenge abongisa kasala na ye. Na ndimi te ete na kolanda ye. Oko kufa na malili makasi. Oko kanga makuna soki opumbwe, soko pumbwe te tango ya kukende. Basanganaka. Pebo kela munde esalaka yango.
He unites themselves together. Rally themselves around their leader. They do the same thing.
Mabata ya zamba esanganaka. Eyanganaka zinga zinga na mukambi na bango. Basalaka ndenge moko.
Did you ever notice bees a swarming? Bees will unite themselves together before they swarm. Right around their queen. That's right. And where she goes, away they go too. That's, what do they do? They unite before the swarm. Exactly, every nature.
Bosila komona banzoi tango epumbwaka ilongo. Banzoi esanganaka liboso epumbwa. Zinga zinga na mwasi mokonzi na bango. Ezali solo. Pe esika ako kende. Bango pe bako kende kuna. Iyo. Basala kanini? Basangana kaliboso ya kupumbwa. Ya solo. Bokela munyoso.
Fish unite themselves together. Before the spring run. Out in the ocean. You can find them then. They probably go hunting for salmon.
Mbisi. Esangana kaliboso ya kosala mobembo ya eleko ya moi. Kuna na mbu monene. Boko kiko mona bango. Baoyo ya minene. Baoyo tobenga ka yankuki. Basomo.
When they come up there, before that run comes in, you'll see them by the tens of thousands out in that sea, coming around and around. Salt water. But they're actually freshwater fish.
Tango bayaka kuna liboso ya kosala mobembo, bokomona bango koto tuku na tuku kuna na mbu yango. Bayaka zinga zinga moke moke na mai ya mungwa kasi bazala ka penza mbisi ya mai ya ebale.
And here they come out of that fresh water to go up for spawning season. They go up there and spawn about every 4 years and die as soon as they spawn.
Pe bayaka mbala moko awa na mai ya ebale, bananaka pona eleko ya kobota maki. Bananaka kuna, pe babota ka maki, pene na mibu mine nyoso, pe bakufa ka mbala moko sima na kobota maki.
And they know they're going there to die. And you couldn't stop them with nothing. You jump fish ladders and everything else getting up there, knowing they're going to their death.
pe bayebaka ete bazali kokende kuna pona kokufa kasi okoki kopekisa bango ata mokete bapumbwaka bibuteli ya mbisi pe makambo mosusu nyonso wana bazali konana kuna koyeba ete bazali kokende na bango kokufa.
But the law of nature makes them knowing that they go up there and spawn and the old ones die and the young ones come on and something unites them together then and out into the ocean they go. It's uniting. It's a law. You just can't beat God's law.
Kasi mobeko ya bokelamu etindaka bango, bayebaka ete esika bazali kokende kuna, bakobota maki na kati na madusu pe bakokufa. Pe bana bakobotama na sima, eloko moko esangisaka bango pe, batyolaka kino na mai na mbu, ezali kosangana, ezali mobeko. Okoki kosala malamu koleka mobeko ya Nzambe te.
Nations are breaking for the time now that we see that they're supposed to do this. We're in the process of national disturbance.
Bikolo ezali kopanzana, poto ezali komona ete sikawa ekomi tango oyo basengeli kosala yango. Tozali na tango ya mubulu kati na bikolo.
We see that nations are breaking relationships. Year by year, we find this nation being swallowed up in communism. This one being swallowed up in communism.
Tozali komona ete bikolo ezali kokata boyokani. Mobu moko sima na mosusu, tozali komona ekolo oyo komelama na komunisme. Oyo mosusu komelama na komunisme.
And right here in our own nation, it's honeycombed with communism. And it will take over.
Amen.
It will. No way of stopping it.
Pe awa na ekolo na biso moko etondi penza na komunisme. Pe ekozwa bokonzi, bomoni, ekosala yango, lolenge ya kopekisa yango ezalite.
Why? The same reason that you couldn't stop Titus. The people have rejected God and His Word.
Amen.
Yes, sir, so they're going to do it, and we see it right in prophets.
Pona nini? Tina yango moko oyo bakokaki kopekisa titiste. Bato baboya kinzambe na liloba na ye. Iyo misye. Bongo bakosala yango. Peto zali komona ete ezali na nzela.
I usually take a couple hours. I've already been about 30 minutes right now. See? But to get all this in, I'm just pushing. You said it when you get home.
Ngai, na momesano na zwa kangonga mi baleto misato. Kino sikawa na siliko zwa pene na miniti tuku misato. Bomoni, kasi pona kopesa nyoso oyo nazali penza kosala mbangu. Boye kola yango tango bokokoma na ndaku.
Notice, they're right now uniting. You say, Brother Branham, is that true? They're coming to the Battle of Armageddon. Exactly what they will do, see? And they're uniting for that right now. That's why we got the UN and everything we have.
Botala, bazali sika sikawa kosangana. Bokoloba ndeko Branham ezali ya solo bazali ko bele mana etumba ya ala makendo ezali yango penza nde bakosala bomoni pe bazali kosangana pona yango sikawa yango nde tina tozali na ONU na nyonso oyo tozali na yango.
The Western world united against the Eastern world, communism and so forth, it's all united together. The churches are uniting together. Everything seems to be uniting themselves together. We see that.
Bikolo ya Westi ezali kosangana pona kotelemela bikolo ya Esti. Komunisme pe, bongo na bongo, bango nyonso bazali kosangana. Mangomba ezali kosangana. Emona niete makambo nyonso ezali kosangana. Ezali kosangana, kosangana, tozali komona yango.
Also, while all this uniting of the nations, these signs, national signs, we see out here in the world, earthquakes in diverse places, different things uniting.
Lisusu na tango ya kosangana nyonso oyo ya ekolo, bilembo oyo, bilembo ya ekolo. Tozali komona awa mokili mabele ezali koningana na bisika ndenge na ndenge. Makambo ndenge na ndenge ezali kosangana.
Bringing the world together, bringing the people together, all the churches together, all these things. And while all this uniting has been going on, There is another uniting going on.
Amen.
That's what I want to point to you now.
Bazali kosangisa mokili, kosangisa bato, mangomba nyonso elongo, makambo oyo nyonso, petango oyo kosangana nyonso oyo ezali kosalema, kosangana mosusu ezali kosalema. Amen. Yangonde likambo na lingi kotali sabino sikawa.
God is uniting his bride. He's coming together from the east, from the west, from the north, from the south. There's a uniting time, and that's on right now. What can you unite for? The rapture.
Nzambe azali kosangisa mwasi na ye ya libala. Azali kosangana. Longwa na esti, na westi, na nordi, pe na sudi. Ezali tango ya kosangana. Pe ezali kosale masikawa. Azali kosangana pona nini? Ko neto lama.
Amen. God's getting ready. Yes, sir. Uniting. What's he uniting with? With the word.
Amen.
For all heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away.
Amen. Nzambe azali kobongisa ye. Iyo, monsieur. Kosangana. Azali kosangana na nini? Na liloba. Pamba te likolo nyonso na mabele ekoleka. Kasi liloba na ngai ekoleka ata mokete.
She's uniting herself with the
Azali kosangana ye moko na yango elobi nkolo. Ata ebongiseli nini to moto nani alobi likambo nini. Azali kosangana ye moko. Azali komilengela.
Wow, she is a bride. That's right, and she's united herself with her bridegroom. See, and the bridegroom is the Word. In the beginning was the Word is with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us.
Pona nini? Azali mwasi na libala. Ezali solo. Pe azali kosangana. Ye moko na mobali na ye ya libala. Bomoni? Pe mobali na libala azali liloba. Na ebandeli ezalaki liloba, liloba ezalaki elongo na nzambe, pe liloba ezalaki nzambe. Pe liloba ekomaki nzoto pe efandaki elongo na biso.
And the church and the bride and the word is becoming so one until the very word itself is working out the works of the bridegroom. Is this a uniting?
Pe lingomba na mwasi na libala na liloba bazali kokoma penza moko. Kino liloba yango moko ezali kosala misala ya mobali na libala. Amen. Bozali komona yango kosangana.
Not no more join the church, not more this, but free from everything and tied to Jesus Christ. It's the uniting time. God uniting his bride together. Bringing it back. Just exactly. Uniting the words of his promise.
Ezali lisusu te, bokota na lingomba. Ezali lisusu te likambo ya boye. Kasi bokima makambo nyonso pe bokangama na Yesu Kristo. Bomoni? Ezali tango ya kosangana. Nzambe azali kosangisa mwasi na ye ya libala. Azali kozongisa ye ya solo penza. Azali kosangisa maloba ya elaka na ye.
2 Thessalonians 2 chapter, it says this, 5th chapter says, the saints that are asleep in the dust of the earth will awaken, and then we will unite with them, the living ones, with the ones that's been dead, will unite before we even get up there, because the bride will be complete when she gets there.
Amen.
Ba Tesaloniki ya mibale, mokapo ya mibale, elobi na mokapo ya mitano, ba santu oyo balali na putulu ya mabele bakola muka. Na sima toko sangana elongo na bango, ba oyo bazali na bomoi na ba oyo bakufa. Toko sangana liboso toko mapenza kuna. Po mwasi na libala akozala mobimba tango akokoma kuna.
The word that the living is united himself with the word and those that are gone already did that and all come together and make one great union of a uniting before going up there. Hey, man.
Baoyo bazali na bomoi, baoyo bazali kosangana na liloba, pe baoyo basila kokende, basila kosala yango, pe bango nyonso bakoya elongo, bakosala lisanga moko monene ya kosangana liboso ya komata kuna. Amen.
Communism has arrived, these other things have arrived, and the church has to unite itself out there and the nations out there for the world council of churches, and the bride has to unite itself under the word of God.
Komunisme esengeli kotelema, makambo mosusu oyo esengeli kotelema, pe lingomba esengeli kosangana kuna tango wana. Pe bikolo oyo kuna, pona lisanga ya mangomba ya mokili, pe mwasi na libala asengeli kosangana ye moko na se ya liloba na Nzambe.
In order to do that, God has sent down the heavenly signs and things that prove to the church. Amen.
Pona kosala yango Nzambe atindaki elembo ya likolo na makambo pona kondimisa lingomba ndenge asalaki pona ekolo. Amen.
God, uniting time. Yes, sir. Oh, my. I remember. Now, there is a uniting of the word. Uniting back again. Bringing back the faith that was once delivered to the saints. Bring back.
Nzambe, tango ya kosangana, iyo, monsieur. Oh la la, sikawa. Bomi kanisela sikawa, kosangana ya liloba, kosangana lisusu, ezali kozongisa. Kondima oye pesa makina basantu mbala moko pona libela. Kozongisa.
This could only be done in this day. Amen. The only time it could be done is right now.
Likambo oyo ekokaki kosalema bobele na eleko oyo. Tango bobele moko oyo ekokaki kosalema ezali sika sikawa. Ebundisa maki ata mokete esika mosusu. Balandaki bolema ya bibongiseli.
But now it don't fall no denominational spring, because it's time for the uniting of man and women of every race, every color, other creed, everything under Christ by the baptism of the Holy Spirit and back to the Word.
Kasi sikawa ezali lisusu likambo ya kolanda bolema ya bibongiselite, po ezali tango ya kosangana ya mibali pe basi ya libota nyonso, langi ya loposo nyonso, bindimeli nyonso, makambo nyonso na se ya Kristo, na nzela ya libatisi ya Molimo Mosantu, pe kozonga na liloba.
Uniting time for the church. Oh my. Uniting of the word that's been scattered all abroad by these organizations.
Tango ya kosangana po na lingomba. Oh la la. Kosangisa liloba nyonso oyo bibongiseli epanzaki bisika nyonso.
Ever since at Nicaea Rome, when they organized the first church, and they organized Luther, they organized Wesley, they organized all the rest of churches.
Kobanda tango ya Nice na Roma, tango ba komisa ki lingomba ya liboso ebongiseli, pe ba komisa ki Luther ebongiseli, ba komisa ki Wesley ebongiseli, ba komisa ki mangomba mosusu nyonso bibongiseli.
And during that, they had to adopt the creed. And then when God sent second mail, they could not receive it. Therefore, it was not possible until now.
Pepo na kosala yango, basengela ki kondima bindi meli. Na sima tango Nzambe atinda ki eloko mosusu, bakoka ki koyamba yango te. Yango wana ekoka ki kosale mate kino tango oyo.
And God promised in the last days that the faith of the fathers would be restored back to the bride again, that it would be this way, and it couldn't be no other time but this time.
Penzambe alakaki ete na mikolo ya suka, kondima ya batata ekozongisa malisusu na mwasi na libala, ete kosale maboye. Pe ekokaki kosale manatango mosusu te bobele na tango oyu.
Look what a sign from heaven as a pillar of fire hanging among us in the signs and wonders of the Lord Jesus Christ, and why he speaks to us that never fails to be perfectly on the God. Amen. And we see what we're standing. Uniting time.
Botala elembo nini longwa na likolo. Lokola likonzi na moto oyo telemi katikati na biso. Na bilembo pe bikamwa ya kolo Yesu Kristo. Petango alobela kabiso ezanga kakwata mokete kokokisa matango nyonso na kobonga be. Amen. na boye tomoni esika nini totelemi tango ya kusangana.
We see nations uniting, we see the world uniting, we see communism uniting, we see the churches uniting, and we see God uniting himself with his bride. Yeah. He and the church is the same thing. Hallelujah.
Tozali komona bikolo kosangana. Tozali komona mokili kosangana. Tozali komona komunisme kosangana. Tozali komona mangomba kosangana. Pe tozali komona nzambe kosangana ye moko na mwasi na ye ya libala. Kino ye na lingomba bazali eloko moko. Aleluya! Ezali lokola piramide oyo kuna. Ya solo.
Uniting themselves together. God uniting. Why? Never before since the early church age was a pillar of fire among the people. Never before since the early church age did you ever see the things that we're seeing today.
Kosangana elongo. Nzambe azali kosangana. Pona nini? Esalema na ino te liboso. Kobanda eleko ya lingomba ya liboso. Ete likonzi na moto ezala elongo na bato. Esalema na ino te liboso. Kobanda eleko ya lingomba ya liboso ete bato ba mona makambo tozali komona lelo.
And this was only made possible when God sent the seven seals and give us the sign by it and sent seven angels down out of heaven and come to bring back that scattered word with that knowledge and tie it back into the word of God again to bring down his Holy Spirit.
Peli kambo oyo ekokaki kosale mabobele tango nzambe atindaki bilembo sambo pe apesaki biso elembo moko na nzela na yango. Atindaki banje sambo longwa na likolo, pe ayaki pona kozongisa liloba oyo bibongiseli epanzaki, pe asangisaki yango lisusu kati na liloba na nzambe, pona kokitisa ye molimo mosantu na ye.
Jesus said, if ye abide me and my word in you, then ask what you will, it shall be done unto you. Uniting the bride back with the word which is God.
Yesu alobaki. Soki bokoumela kati na ngai pe maloba na ngai, ekoumela kati na bino na bongo bosenga likambo nini bolingi yango kopesa mela bino. Azali kosangisa lisusu mwasi na libala na liloba. Oyo ezali nzambe.
The church and the word, not church and the creed, church and the word. The bride and the word united together.
Lingomba na liloba. Ezali te lingomba na endimeli. Kasi lingomba na liloba. Mwasi na libala na liloba basangani.
Oh my, what a restore back what? The faith of the original Pentecostal Bible. There have been scattered by Luther group, not Luther himself, not Luther, not Wesley, not those great founders.
Oh la la, ezali nini? Kozongisa nini? Kondima ya batata ya Pentecote ya ebandeli. Bomoni, oyo etonga ya liter epanzaki. Liter ye moko te. Liter te. Wesley te. Baba ndisi minene wana te.
But after they were going away, there was a church raised up. And they, what they did with that then, they made an organization out of it. They set the creeds and so forth, and away they went, and look at them today. Now they've come into that world council of churches.
Kasi, si mana bango kokende, lingomba moko e bimaki pe bango, makambo basala ki na tango wana na yango, bakomisaki yango ebongiseli. Bayambaki bindimeli pe bongo na bongo. Pe bakendeki mosika mosika penza. Bongo botala bango lelo. Sikawa basili kokota na lisanga yango ya mangomba ya mokili.
Now you see, but in the last day, you see, we see things happening now that has never happened before.
Oh,
see, it's God's sign. And all this uniting is a time sign. Now we want to look at that carefully and be real sure that we get it.
Sikawa bomoni, kasi na mikolo ya suka bomoni, tozali sikawa komona kosale mamakambo oyo esale ma na ino teli boso. Bomoni, ezali elembo ya nzambe. Pe kosangana nyonso oyo ezali elembo ya tango. Sikawa tolingi kokota na yango na bokebi nyonso pona koyeba na bosolo ete tososoli yango.
Leading to leave the true word for denominations to accept creeds and opinions of different men instead of taking the word.
Kotika. Bazali kotika liloba ya solo pona bibongiseli. Pona koyamba bindimeli Pe makanisi ya bato ndenge na ndenge. Esika ya kozwa liloba.
Revelation 10 said the seventh angel's message. Now remember, that's right at the seven trumpets. And the seven angels blow seven trumpets. That's what we're coming to next.
Emoni selizomi elobi. Sango ya mwanje ya sambo. Sika wabomi kanisela. Ezali penza na tango ya kelelo sambo. Pe ezali na banje sambo oyo bayuli kelelo sambo. Yangonde tokomona mbala nasima.
But remember, very specifically it said the angel is not the seventh angel's trumpet, but the seventh angel's message.
Amen.
See? Not the trumpet angel, the message angel.
Kasibomi kanisela, esika nini? Na lolenge na yango moko, elobami mwanje. Ezali kelelo ya mwanje na sambo te. Kasi, sango ya mwanje na sambo. Bomoni, mwanje ya kelelo te. Mwanje ya sango.
See, the angel only sounded the trumpet. That seventh angel, the trumpet angel, but this is in the days of the message of the seventh angel. When his message is finished. See, that's the church age message.
Bomoni, mwanje ya yula ki bobele kelelo, mwanje ya sambo yango, mwanje ya kelelo, kasi oye lobi na mikolo ya sango ya mwanje na sambo. Bomoni, tango sango na ye, ekoki sami. Bomoni, oyo ezali sango ya eleko ya lingomba.
And this time, then he will, the message, not the trumpet, and the mystery of God that's written in the word should be finished.
Na tango oyo, na tango wana ako, sango, kelelote pe, libomba mi ya nzambe, oyo ekoma mi na liloba, ekoko kisama.
Now look what a day we're living in. Look at those seals, how that draws that scattered word of God. What Luther and all the rest of them, the great reformers, and went forth, come right back and show them in the Bible, whether it be every man right to his spot. What he would do and what would happen to the church. What would he do and what would happen to the church. All these things he left off.
Sikawa, botala mokoloni tozali kobika na yango. Botala bilembo yango. Yango nde sangisa ki liloba na nzambe oyo epanzana ki. Makambo oyo liter na bamosusu nyonso makambo oyo ba reformateur minene oyo bakende ki liboso ezongisa mipe etalisa mikati na Biblia esika oyo sengela ki kozala moto nyonso na esika na ye penza likambo nini moto akosala pe eloko nini ekosalema na lingomba likambo nini moto mosusu akosala pe eloko nini ekosalema na lingomba makambo nyonso oyo atika ki pembeni.
And then in the last day, when we know nothing about it, foretold us of a certain thing happening even in the newspapers, and then he's picked it up and comes right down and reveals it as ties the mystery together.
Na boye, na eleko yasuka, tango toyebaki ate eloko moko te, elobama ki na biso liboso ete likambo moko ekosalema. Ekomama ki ata na babzulunale pe nyonso wana, pe akiti mbala moko, amonisi yango, pe asangisi mabomba mi yango nyonso.
Amen, brother. That's the divine to me. That's the divine to us. Amen. I don't care what people say, think that's right, but to me, it's the truth.
Amen.
Amen, deko. Pona ngai, ezali likambo monene. Likambo yango, pona ngai, eti liloba na molongo penza. Amen. Nalandaka nangai te makambo makambo to, nalandaka makambo bato balobaka bakanisaka. Ezali malamu, kasi pona ngai, ezali solo.
Like the wise man coming down from Babylon, the next stream, where is he born, king of the Jews, he's on earth right now, we've got to find him, that's right.
Lokola banganga nzambe minzoto, oyo bautaki na Babylon, babele laki koloba, wapiye mokonzi ya bayuda oyo abotami. Azali na mokili sasa ipi. Tosengeli komona ye. Ezali solo.
Now I believe he's so close to coming. I can say, behold, the bridegroom cometh. There the bridegroom cometh. We're right at the time of the end. Oh, the hour of the end.
Pe nandimiete asili kobele mapenza po na koya. Pe na koki koloba. tala mobali na libala azali koya. Na yoki mbela ya minui. Amen. Tokomi penza na tango ya suka. Oh la la. Ngonga nini tozali ko bika na yango.
Lord. What a day. What a time that we're living. This great mystery of God being finished. Bringing in the Godhead. Showing what it is. How these little isms. And one off made him this. And somebody made him this. And somebody made him that.
Botala. Bomoni. Mokolo nini oyo. Tango nini tozali kubika na yango. Tango oyo libomba mimonene ya nzambe, ezaliko kukisama. Ezaliko lakisa bonzambe. Kotalisa nini yango ezali. Lolenge nini baizme ya mike mike oyo. Nde etangwisaki bato nanzelape, ekomisaki ye boye. Motomoko akomisaki ye boye pe. Moto mosusu akomisaki ye lolenge wana.
But the angel of the Lord come down and brought up all their ism and pulled out that truth out of it and presented it. There it is, this is perfect to give me. No other way you could go. There it is, that's what he is.
Kasi mwanje na nkolo akitaki pe amonisaki ba isme na bango nyoso. Abimisaki solo longwa na yango pe atalisaki yango polele. Pe yango wana ezali yako bonga be penza. Nzela mosusu ezalite. Yango wanande ye azali.
See, serpent seed, all these different things have been so mysteriously amongst the people. See, what is it? This is a sign to what? Unite.
Bomoni, momboto ya nyoka. Makambo ndenge na ndenge nyonso oyo ebomba maki penza makasi pona bato. Bomoni ezali nini? Azalakina, oyo ezali elembo ya eloko nini, esengeli kusangana.
What do you say Malachi 4 would restore? Yeah. Restore back the original Pentecostal thing. Back to the people with the same Pentecostal message, the same Pentecostal sign, the same Pentecostal evidence.
Alobaki nini na Malachi 4, akozongisa kondima ya kitela ya ebandeli. Eko zonge la bato, nasango yango moko ya kitela, elembo yango moko ya kitela, ndanga yango moko ya kitela.
The same God, the same power, the same teaching, everything exactly was the vindication of the same pillar of fire. The shark saw down the road after the message. The same thing you did in that thing.
Nzambe yango moko, nguya yango moko, malakisi yango moko, makambo nyoso penza. Nako tatola mayali konzi na moto yango moko. Oye kwe isaki Saulo nase. Nanzela ya Damaseke. Ezali elongo na bisolelo. Ezali kosala makambo yango moko oyo. Asala kina eleko wana. Kosangana.
We see the nations uniting. We see the world uniting. We see the churches uniting. We see the bride uniting. Uniting with the word. Why? The word is God.
Tozali komona bikolo kosangana, tozali komona mokili kosangana, tozali komona mangomba kosangana, tozali komona mwasi na libala kosangana. Kosangana na liloba. Pona nini? Liloba ezali nzambe.
And as the word, as the bridegroom being the word, and the bride being the hearer of the word, they come together in a union.
Pe lokola liloba, lokola mobali na libala, azali liloba, pe mwasi na libala, azali moyoki ya liloba, basangani na bomoko.
They unite like a wedding. See, they're getting ready for a wedding. They become one. The word becomes you. You become the word.
Basangani lokola na libala. Bomoni, bazali komilenge la pona libala. Pe bakomi eloko moko. Liloba ekomi bino, bino bokomi liloba.
Jesus said, that day you know all the Father is, I am all I am, you are all you are, I am. That day you know that I am the Father, Father me, I am you, you and me.
Yesu alobaki na mokolo wana boko yeba yango, nyonso oyo tata azali ngai nazali yango pe, nyonso oyo ngai nazali, bino bozali yango pe, nyonso oyo bino bozali, ngai nazali yango. Na mokolo yango boko yeba ete ngai nazali kati na tata, tata kati na ngai, ngai kati na bino, pe bino kati na ngai.
See, at that day. What is this day?
Amen.
Praise the Lord. We find out the great hidden mysteries of God being revealed. Oh, how I like that.
Hallelujah.
Bomoni, na mokolo yango, mokolo nini, lelo. Tozali komona mabomba mi, e bomba ma minene ya nzambe ezali komoni sama. Oh, nalingaka yango mingi.
What? How science and the word could not compare as they do today. They couldn't do it before. It's just now that they can do it.
Oh, botala ndenge zebi na liloba ekoki kokokana te. Ndenge basala kalelo, bakokaki kosala yango liboso te. Ezali bobele sika wande bakoki kosala yango.
Notice he said heavenly sign. Heavenly sign. Science and national signs. Now they have a great signs in the sky today. They have astronauts and everything.
Botala, alobaki. Bilembo ya likolo. Bilembo ya likolo. Zebi na bilembo ya bikolo. Sikawa. Bazali na bilembo minene na likolo lelo. Bazali na ba astronaut pe nyonso wana.
What does these astronauts do to the world signs? It brings them fear. They don't know what time they can stand up something like that, just drop these bombs and we be no more.
Kasi ba astronaut yango bazali kosala nini pona mokili elembo ezali kopesa bato somo bayebite tango nini bakoki kotinda eloko ya ndenge wana na likolo pona kubwaka ba bombu pe tokozala lisusu te.
See, that's the signs that they got fearful sights in heaven. See, they've got them atomic missiles and everything, all kinds of signs.
Bomoni sikawa yango nde bilembo oyo bazali na yango makambo ya somo ya kotala na miso na likolo. Bomoni bazali na yango ba misila atomiki pe nyonso wana bilembo ya ndenge na ndenge.
You see where they signed this treaty the other day that they were going to not explore any more bombs out open, but now they're going under water and down on the ground testing just the same.
Bomoni esika nini batiaki loboko na mokanda wana mokolo wana ete bakobwaka lisusu ba bombe te na mabele kasi sikawa bakokende na se ya mai pe na se ya mabele bobele pona kokumeka yango ndenge moko.
See, it's signed a treaty. We won't do this if you say you won't do it, but we'll go back over home and do it this way. Well, we know you're doing it the same way over there.
Bomoni bati loboko na mokanda tokosala boyete soki bolobiete bokosala yango te kasi tokozonga epai na biso pe tokosala yango boye wana toyebiete bozali kosala lolenge moko kuna.
It's just not a thing. It's just there's not no trust among them. There's no nothing you can see, and everyone's scared of the other. That's the fearful sign.
Bomoni ezali na eloko moko te ezali bobele bandimanaka ata mokete kati na bango ezali na eloko moko te bokoki bomoni pe bango nyonso babanganaka bango na bango ezali elembo ya somo.
Science and man and nations have produced a fearful sign in the sky. That's exactly right. Now fearing one another.
Zebi na moto na bikolo esili kobimisa elembo ya somo na likolo ezali solo penza sikawa bazali kobanga na kati na bango.
There's been a heavenly sign give to the see. Now they got a sign of the heavens, you a fearful sign, a man in an astronaut might have an atomic missile that could drop and destroy the whole nation.
Pe ezali na elembo moko ya likolo oyo epesamaki na bomoni sikawa bango pe bazali na elembo moko na likolo elembo ya somo moto kati na astronaut akoki kozala na misile atomique pe akoki kobwaka yango pona koboma ekolo mobimba. Akoki komata likolo lokola astronaut pe kotikala kuna eloko moko te ekoki kopekisa bango kosala yango na tembete bakoki kosala yango.
They can bring her into dust if they wanted to, but in 15 minutes from now. And one can do the other in that way, too.
Yeah.
So you see, that's, they got a sign. But that kind of sign makes them scared.
Bango, tango nyonso bakolinga bako kiko komisa yango putulu soki balingi kasi. Na miniti zomi na mitano ekolanda. Pe likambo moko ako kiko sala oyo mosusu pe ako kiko sala yango. Boye bomoni ete bazali na elembo. Kasi lolenge ya elembo yango ezali kubangisa bango.
They're uniting together, putting their powers together. The free world, they're putting its power together. The communism, putting their power together in Russia. Everybody, but each one's scared of the other one. See, it's a fearful sign. That's right. That's national signs, man.
Bazaliko sangana. Bazaliko sangisa makasi na bango. Bikolo ya bonsomi. Bazaliko sangisa makasi na bango. Komunisme ezaliko sangisa makasi na bango na Rusi. Bango nyoso, kasi bamoko bazali kobanga bamosusu. Bomoni, ezali elembo ya kubangisa. Ezali solo, oyo wana ezali bilembo ya bikolo, pe nyoso wana.
But the church has received a heavenly sign. An astronaut. Amen. Jesus Christ in the form of a pillar of fire. That he was in the Old Testament. That he was when he met Saul on the road down there to Damascus. The same Jesus here today.
Kasi lingomba esili kozwa elembo moko ya likolo. Astronaut moko. Amen. Yesu Kristo. Na lolenge ya likonzi ya moto. Oyo ye azalaki na kondimana ya kala. Oyo ye azalaki tango. Akutanaki na Saulo na kuna na nzela ya kokita kuna na Damaseke. Yesu yango moko azali awalelo.
And what does it do? Does it bring fear? It brings love.
Amen.
Are you uniting one another? Amen. A feeling for one another.
Pe yango ezali ko sala nini? Ezali ko pesa somo. Ezali ko pesa bolingo. Ko sangana kati na biso. Amen. Ko zala na bolamu moko pona mosusu.
It brings the love of God. Oh, uniting us and brings us the body of Christ into unity as a bride. That's what it's doing now. This great union as God.
Epesa kabolingo ya nzambe. Oh, kosanganisa biso pe kotia biso nzoto ya Kristo na bomoko lokola mwasi na libala. Yangonde eloko ezali kopesa sikawa. Kosangana monene oyo nzambe.
Uniting themselves, one group here to fight the other, one group over here to fight the other, here the church is standing between them. You watch what happens, they'll unite with them. That's exactly right. But now we find out that brings fear and frustration.
Bango bazali kosangana etonga moko awa pona kobundisa oyo mosusu. Etonga moko awa pona kobundisa oyo mosusu. Awa, lingomba etelemi katikati na bango. Botala malamu likambo nini ekosalema. Eko sangana na bango, ezali solo penza. Kasi sikawa tomoni ete likambo yango, ezali kopesa somo pe yiki yiki.
But the church, the bride, is united by one God.
Amen.
Under one spirit. The spirit of God. And one holy union of God. To be one holy bride to God. That's right. All together, unity of the body.
Kasi lingomba mwasi na libala azali kosanganisama na nzambe moko, na se ya molimo moko, molimo ya nzambe, kati na lisanga mosantu ya nzambe moko, pona kozala mwasi na libala ya bule moko pona nzambe. Ezali solo, yango nyonso elongo, bo moko ya nzoto.
The body waiting, as a bride, as it is the bride, as we call ourselves the bride, for the uniting time of the bride, the church is so coming together. It should create just a love among us. That we can hardly be away from one another. That's right.
Nzoto ezali kozela, lokola mwasi na libala. Lokola ezali mwasi na libala. Lokola tomi benga ka mwasi na libala. Potango ya kosangana ya mwasi na libala, lingomba ezali kosangana makasi penza. Esengelaki kokela penza bolingo kati na biso ete, toko kakokabua na penza na pasi na motema. Ezali solo.
You don't have to beg people to pray. You don't have to beg them to worship God. You don't have to beg them to do what's right. They're just so in love with him because there's nothing else.
Tango oyo yo okosengela penza te kubembelisa bato pona kubondela, okosengela penza te kubembelisa bango pona kukumba melanzambe. Okosengela penza te kubembelisa bango pona kusala makambo ya malamu. bakozala penza na bolingo mingi naye kino eloko mususu ekozala na tina moko te.
What do you think about a little girl, a real pretty little maid that's going to marry some handsome young man that she's just so madly in love with, it means more to her than her own life, and she knows right away that they're going to get married.
Bokanisi nini po na elenge mwasi ya kitoko penza. Oyo alingi kobala elenge mobali ya kitoko, oyo ye alingi mingi koleka penza. Likambo yango ezali na tina mingi pona ye koleka bomoi na ye moko. Pe aye biete kala mingi te bakubalana.
As that wedding day approaches, that little fella, I'm telling you, she's all walking around. See, she's just making everything ready. She surrenders completely to him. That's right.
Wana mokolo ya libala yango ezali kobeleme, elenge mwasi yango na yebisi bino akofanda lisusu kimiate. Bomoni, akobongisa makambo nyonso, akomipesa mobimba na ye, ezali solo.
Everything that pleases him, that's just what she wants to do. Well, that should be the way of the church today. That our life should be so hidden in God through Christ, sealed in there by the Holy Spirit.
Eloko nyonso oyo ekosepelisa mobali yangonde akosala. Yangonde esengela ki kozala lolenge ya lingomba lelo. Ete bomoi na biso esengeli kobombama penza kati na Nzambe na nzela ya Kristo. Esili kotiama elembo na kati na molimo mosantu.
The thing I've been teaching to you here is telling you these signs and different things are happening. I haven't got time to do it now. Well, another message, Lord willing.
Likambo nazali kolakisa bino awa ezali pona kolobela bino likolo na bilembo pe makambo ndenge na ndenge oyo ezali kosalema. Nazali na tango ya kosala yango sikawate. Na kosala yango na liteya mosusu. Soki kolo alingi.
But there's one little thing yet lacking in the church. And we want got to get to that, and I'm right on the edge of it now. See, we want to get to that. You've got to do it. If you don't do it, that's just all. You must do it.
Kasi ezali na eloko moko ya moke oyo ezali na ino kozanga na lingomba. Tolingi yango. Kokoma na yango. Pe na komi penza pembeni na yango sikawa. Bomoni, tolingi kokoma na likambo yango. Soki, bosengeli kosala yango. Soki bosali yango te esili, busengeli kosala yango.
Oh, listen, the United Time is at hand, for God is getting the church together to be a rapture, to go to the wedding for the great union, when God and man will unite for eternity. When creatures of time unite with the eternal.
Pamba te, botala. Tango ya kosangana ekomi pene. Po Nzambe azali kosanganisa lingomba pona konetolama, kokende na libala pona bosangani monene. Tango Nzambe na moto bakosangana pona seko na seko. Tango bikelamu ya tango ekosangana na seko na seko.
It was once done in the form of the Son of Man on earth, and he had to give his life to bring about a power to unite other men with the same power for the bride of Jesus Christ.
Amen. Esalemaki mbala moko na lolenge ya mwana na moto awa na se. Pe asengelaki kopesa bomo inaye pona kopesa nguya, pona kosanganisa bato mosusu na nguya yango moko. Pona mwasi na libala ya Yesu Kristo.
And now the church is uniting itself. The body of Christ is got itself free, cut away from every little fetter. Get yourself ready. Getting together. Union among them. Oh, love and joy. And the Holy Spirit moving among them. Oh, my, what a time.
Pesika walingomba ezali komisangana na nzoto ya Kristo. Esili komikangola ekabwani na minyololo mike mike nyonso. Ezali komilengela. Ezali kosangana. Bosangani kati na bango. Oh, bolingo pe esengo pe molimo mosantu azali kosala mosala kati na bango. Oh la la, tango nini oyo?
As we see the ducks getting ready, we see the geese getting ready, we see the bees getting ready, we see the clouds getting ready for rain, we see everything hot and nice itself together for its great push.
Denge tomona kama bata ya mboka komilengela. Tomona kama sweswe komilengela. Tomona kama nyama. Banzoi komilengela. Tomona kama pata komilengela pona mbula. Tomona kama kambo nyonso ndenge esanganaka pona etumba monene na yango.
We see the League of Nations of the nations together, uniting themselves in communism. We see them uniting themselves over here in the Western world.
Tozali komona lisanga ya bikolo esangani, kosangana kati na komunisme. Tozali komona bango kosangana awa, na mokili ya West.
We see the church uniting itself together. All these other souls, it's absolutely impossible. No other time could it be this way.
Tozali komona mangomba kosangana, baoyo mosusu nyonso, na bongo ekoki kosalema ata mokete, ekokaki kosalema boye na eleko mosusu te.
It could have been this way 20 years ago, could have been this way 10 years ago, has to be right now, yeah. See, because these isms and things hadn't come to this place.
Ekokaki kozala boye te na mibu tukumi bale oyo eleki, ekokaki kozala boye te. Ekokaki kozala boyete na mibu zomi oyo eleki. Esengelaki kosalema sika sikawa. Bomoni, pona ba izme na nyonso oyo ekomaki na ino esika yangote.
Now wake up, shake yourself right quick, look out here where we're at. Where are we? Like those wise men, we're right in line with this word. And the light of the Lord is shining upon our path.
Sikawa, bola muka. Boni ngisa nzoto noki noki, pe botala awa esika nini tokomi. Tokomi wapi? Lokola bato na mayele oyo wana, tozali penza na molongo nali lobana ye. Pe pole ya kolo ezali kongengisa nzela moke na biso.
Glory be to God who give us Jesus Christ who we love and has brought us to this place. We are his people, bought with the price of his blood. Oh, my.
Kembo na nzambe na bisika bileki likolo. Kembo na nzambe oyo apesa kibiso Yesu Kristo. Oyo tolingaka pe akomisi biso esika oyo. Pe wana biso tozali libota na ye. Tosomba mi na motuya ya makila na ye. Oh, la la.
When the uniting time comes, we're looking as we unite with one another in the bonds of his spirit. We see, can it be his spirit? Sure, it's his spirit. What is it? It's his word, and he is, that is the spirit of the word.
Wana tango ya kosangana ekomi, tozali kotala, wana tozali kosangana kati na biso na bikanganelo ya molimo na ye. Biso, ekoki kozala molimo na ye, na tembete, ezali molimo na ye. Pona nini bongo, ezali loba na ye. Pe azali, yango ezali molimo ya liloba.
Amen. And when that spirit of promise comes upon you and vindicates and shows itself right here, is it the same spirit?
Pe tango molimo ya elaka yango eyei likolo na yo, eko tato la pe, eko mitali sa awa, ezali molimo yango moko.
It was the one that was with Moses in the wilderness. It was the one that was upon Jesus Christ. He's the one that saw on the road to Damascus. He's the same yesterday, today, and forever, and he does the same thing.
Ezalaki ye oyo azalaki na Mose na biliki. Ezalaki ye oyo azalaki likolo na Yesu Kristo. Azali ye oyo akutanaki na Saulo na kokende na ye na Damaseke. Azali motindo moko lobi lelope libela. Pe azali kosala ndenge moko.
And we see the nations together, we see the church heads together, we see communism together, we see the isms uniting, we see all these things, and now we see the bride uniting with the word. Oh, my God, that the saints shall arise to unite with those that are living, to go and unite with Jesus Christ for eternity.
Pe tozali komona bikolo elongo. Tozali komona bakonzi ya mangomba elongo. Tozali komona komunisme elongo. Tozali komona baizme kosangana. Tozali komona makambo nyonso oyo. Pe sikawa tozali komona mwasi na libala kosangana na liloba. Oh la la, tango ekoki oyo basantu basengeli kosekwa pona kosangana na baoyo bazali na bomoi pona kokende kosangana na Yesu Kristo pona seko na seko.
God help us every one to unite with Christ tonight. We'll surrender up everything that we are, everything that we have, our whole soul, body, and mind to Jesus Christ, and look for the time of that uniting.
Tika ete nzambe asunga biso moko na moko pona kosangana na Kristo na pokwa oyo. Totika nyonso oyo tozali, nyonso oyo tozali na yango. Mobimba na biso, bomoto yakati, nzoto pe makanisi, na Yesu Kristo pe toze la tango ya kosangana yango.
When the trumpet of God shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair, yeah. When the dead in Christ shall rise and get over on the other shore yonder with the bride that's alive to be caught up together.
Tango kelelo ya nzambe eko yula, pe tango eko zalali susute. Pe tongo eko tana seko, ko genga pe kitoko. Tango bakufi kati na Kristo bako sekwa pe, bako yanga na kuna na ngambo mosusu. Na mwasi na libala oyo azali na bomoi. Pona koneto la mailongo.
Look at the uniting. God uniting the church with his word. The word with the church. That they both become the same. Say this will happen. Do this will happen. This is it. This is me before you. This is me proving it. This is me with you.
Botala kosangana yango. Nzambe azali kosangisa lingomba na liloba na ye. Liloba na lingomba. Pona bango mibale bako mamotindo moko. Loba boye, pe ekosalema. Sala boye, pe ekosalema. Yango oyo, oyo nde ngai liboso na yo, oyo nde ngai nazali kondimisa yango. Oyo nde ngai elongo na yo.
All right, we find that now the time comes and the trumpet sounds. And those sleeping saints back there, they cannot be made perfect without us. They're depending on us, Hebrews 11. And when they come together, they unite with the living.
Malamu. Tomoni ete sika wa tango ekoki po kelelo eyula. Pe basantu oyo balali kuna, ba oyo bakoki kobonga be te zanga biso. Bazali kotale la biso ba ebele zomi na moko. Pe tango bako yangana, bako sangana na ba oyo bazali na bomoi.
The church uniting with the word, then the church and the word uniting together being coming on.
Lingomba ezali kosangana na liloba. Na boye lingomba na liloba ezali kosangana elongo. Kokoma eloko moko.
The dead saints with the living saints unite together to be one, and all going together to unite with Christ the honor for the wedding supper of the Lamb. It's the uniting time, and the signs are flying everywhere.
Basantu bakufa na basantu ya bomo eba kosangana pona kokoma eloko moko. Pe bango nyonso elongo bako kende kosangana na Kristo kuna pona elambo ya libala ya mwana mpate. Ezali tango ya kosangana. Pe bilembo ezali komona na bisika nyonso.
The signs are in the nations, the signs are in communism, the signs in the west world, the signs in the evangelical churches.
Bilembo ezali kati na bikolo, bilembo ezali kati na komunisme, bilembo kati na bikolo ya west, bilembo kati na lisanga ya mangomba.
And the sign is here tonight under the auspices of the Holy Spirit and the Word of God confirming it and making it the truth. Amen. The uniting power. The sign of uniting power. Let's bow our heads.
Pe elembo ezali awa na pokwa oyo na mosala ya molimo mosantu. Pe liloba na nzambe ezali kotatola yango pe kotalisa ete ezali solo. Amen. Tango ya kosangana. Elembo ya tango ya kosangana. Togumba mito.
Lord Jesus, as my poor heart jumps for joy, as I see the possibilities of me, a middle-aged man, but yet the possibilities of me seeing you come in this generation. To be alive, to stand here, and see when that trumpet sounds, he that's filthy is filthy still. He that's righteous is righteous still. He that's holy is holy still.
Kolo Yesu. Motema na ngai penza ezali kopumbwa na esengo. Wana nazali komona makoki. Pona ngai, moto oyo akoli, kasi atabongo makoki pona ngai ya komona yo koya na ekeke oyo. kozala na bomoi pe kozala awa pe komona tango kelelo yango ezali koyula. Tika ete moto na mbindo akoma lisusu mbindo. Tika ete moyenge beni akoma lisusu moyenge beni. Tika ete mosantu akoma lisusu mosantu.
Oh, Lord God, to think of standing in a moment in a twinkling of an eye when the world won't know what's going on. But all of a sudden, you'll see appear before you your loved ones that's gone on and come to unite with you again.
Eh, Nkolo Nzambe, pe kokanisa ete lokola tozali awa na mwa tango moke moke na kobeta ya liso, tango mokili ekoyeba te likambo nini ezali kosalema, kasi na mbala moko, bokomona, komona na liboso na bino, balingami na bino oyo basila kokufa, bakoya lisusu kosangana na bino. Pe tokobongwana na mwa tango moke moke na kobeta ya liso, pe tokonetolama elongo mpo na kokutana na Nkolo na biso na mipepe. Na bongo tokosangana na ye, pe tokozala kuna libela na libela. Pe tokozala lisusu ata mokete mosika na bozali na ye.
What a great thing it is today, Lord, to know that now we are united as one spirit. One spirit, the Holy Spirit, has got the word in his grip, comes in us.
Ezali penza likambo monene lelo, kolo koyeba ete sikawa tosangani na molimo moko, molimo moko, molimo mosantu oyo asimbi penza liloba, na loboko ayei kati na biso.
And what a great thing it is, what a privilege to cut loose from all the world, to unite ourselves to Jesus Christ.
Peli kamomonene nini oyo ezali penza litomba ya kokabwana na nyoso ya mokili, pona kosangana biso moko na Yesu Kristo.
And to think that someday in a physical form, with a body like his own glorious body, we will sit down at the table, at the wedding supper, and there be united in wedding marriage to him, to live as bride and bridegroom through all times that is to come, through a secret eternity.
Pe kokanisa ete mokolo moko na lolenge ya nzoto, na nzoto lokola nzoto na ei moko ya nkembo, tokofanda na mesa, na elambo ya libala, pe kuna, tokosangana pe, tokobala na naye, pona kobika lokola mwasi na libala, na mobali na libala, na tango nyonso oye kuya, kati, na seko, ezanga suka.
Lord God, may this not be just a mythical thought to the people, but may it become such a reality that such hunger and thirst will set into the people. That they'll reading the newspapers, looking at phones, listening to the radio and the news, and seeing it's uniting time. The signs are flashing.
Kolo Nzambe, tika ete likambo oyo ezala bobele likanisi ya lisapote po na bato. Kasi tika ete ekoma penza likambo ya solo, kino nzala pe posa makasi ekota kati na bato, po bango batangaka, bazulunale, batalaka, bayokaka radio na basango, pe bamona ete ezali tango ya kosangana, bilembo ezali kongengisama.
Lord God, like we spoke of the women, what they have done in the last days, what the church has done in the last days, what the church ages would be, and what the seals would be, all these other things.
Kolo Nzambe, ndenge tolobaki po na basi, makambo nini bakosala na tango ya suka, makambo nini lingomba ekosala na tango ya suka, pe bileko ya lingomba ekozala nini, pe bilembo ekozala nini, na makambo mosusu nyonso oyo.
And we see as it was the days of Noah, we see as it was the days of Sodom and Lot, when the angel of God made himself known in human flesh that eat the flesh of a cow and drinking the milk from the cow and eat bread and stood there and could tell what was going on behind him. And Jesus said the same thing will take place at the coming of the Son of Man.
Pe tozali komona makambo esalemaki na tango ya Noah. Tozali komona makambo esalemaki na tango ya Sodoma pe Lota. Tango mwanje na Nkolo amitalisaki na nzoto ya moto. aliaki mosuni ya ngombe pe amelaki miliki ya ngombe. Pe aliaki lipa. Azalaki wana pe akokaki koloba makambo ezali kosale masima na ye. Pe Yesu alobaki ete likambo yango moko ekosale mana boyei ya mwana na moto.
There's God, we've seen the pyramids, how we built up there, and seen how we've added these things to it, and find that we're at the end time waiting for the chief cornerstone.
Kolonzambe, tomonaki piramidi ndenge, totongaki yango kuna. Tomonaki ndenge, tozalaki, kobakisa makambo likolo na yango. Pe tomoni ete, tokomi na tango ya suka. Tozali kozela mokonzi. Libanga ya litumu.
Glory to God! We pray, Father, that you'll wake people up quickly now and get us together with godly love and respect to Jesus Christ and each other.
Kembo na nzambe, to bondeli tata ete, ola musabato, noki noki sikawa pe, osangisa biso elongo, na bolingo ya bule, pe na limemia, po na Yesu Kristo pe, kati na biso.
If there be some here tonight that doesn't have that hope resting within you, will you raise your hand to God and say, Lord God, unite me with you. Lord, unite me with you. God bless you, brother. God bless you. You, yeah. Unite me with you, Lord. Yes. Oh, my.
Soki ezali na moto moko awa na mpokwa oyo ozangi elikia yango kati na yo, okoki kotombola loboko epai na nzambe pe koloba. Kolo nzambe, sangisa ngai na yo. Sanganisa ngai na yo. Nzambe, apambola yo, ndeko mobali. Nzambe, apambola yo, na yo. Yo, iyo. Sangani sangai na yonkolo. Iyo, oh la la.
Nations are breaking. Israel's awakening. Look at Israel, they're united together. Israel from all the world has come to unite themselves. They unite themselves and now they are a nation.
Bikolo ezali kopanzana, Isalaele ezali kolamuka. Botala Isalaele kuna, basili kosangana. Yisalaele longwa na mokili mobimba bayaki pona kosangana, pona komi sangana pe sikawa bazali ekolo.
They are a united nation with their own flag, own money, own army, everything you see. If it was, they are now.
Bazali ekolo esangani. Na bendele na bango moko, misolo na bango, mapinga na bango, makambo nyoso. Soki basila kozala bongo, bazali bongo sikawa.
Israel united. Rome is united. The church is united. And the bride is united. Amen. And the coming of that great union.
Isalaele esangani. Roma esili kosangana. Lingomba esili kosangana. Pe mwasi na libala azali kosangana. Amen. Na boyei ya bosangani monene wana.
What is it? It's all moving up to that sign, that main capital sign, Jesus and his bride united as one.
Ezali nini? Yango nyonso ezali kokende kino na elembo wana. Elembo monene ya motuya wana. Yesu na mwasi na ye ya libala bazali kosangana lokola eloko moko.
Father God grant these blessings that I ask for these people, and may we be united to you in heart and spirit as they raise your hands, desiring that, Lord God, cleanse us and make us yours. Grant it, Lord.
Tata Nzambe, pesa mapamboli oyo na sengi po na bato oyo. Petika ete to sangana na yo na motema pe molimo. Wana batomboli maboko po na kotali sa ete bazali na posa na yango. Kolo Nzambe. Peto la biso pe, komisa biso ba oyo, ya yo. Kokisa yango, kolo.
That's all we know that we can do is ask. And then you said if we ask it and believe it, we should receive it. I'm looking for it, Lord. I thank you in Jesus Christ's name. Amen.
Yango nde nyonso biso to yebi pe, to kokiko sala, ezali kosenga. Na boye yo olobaki ete soki to sengi yango, pe tondimi yango, tosengeli kozwa yango, nazali kozela yango, kolo. Na tondi yo na kombo na Yesu Kristo. Na lingi ye. Na lingi ye. Po alingaki ngai liboso. Pe asombi lobiko nangai likolo na ekulusu. Amen. Oh la la.
Behold the bridegroom cometh. I hear the midnight cry. We'll go up with a shout as we all hold out the moon in the sky.
Hallelujah.
Watch and pray, my brother, lest someone takes your crown. One lukewarm and backslider won't wear the marriage gown.
Tala mobali na libala azali koya. Nazali koyoka mbela ya minui. Tokomata na koganga na esengo soki biso nyonso tutelemi ngwi. Pe tokokuta na naye na likolo. Senzela pe bondela ndeko na ngai. Po moto moko azwa motole na yote. Po mozangi moto pe malili na mozongi sima akozanga kolatisama elamba ya libala.
That's right. Let's get ready for this midnight cry. It's coming in an hour when you think that there'll be a cry. Not amongst the unbelieving world, it'll be a secret. But the believers who are looking for it.
Ezali solo. Tomilengele pona mbela oyo ya minui. Ekoyana ngonga oyo boko kanisate. Mbela moko ekoyoka na kati na bazangi kondimate. Ekozala sekele. Kasi bandimi ba oyo bazali kozela likambo oyo.
You see the stars coming in line?
Yeah.
See? Yeah. What is it? Just exactly like it did the first time. Here we are. The signs are coming.
Bokomona minzoto koya na molongo, bomoni, epesa kinini, bobele ndenge esalaki mbala ya liboso. Bomoni, tosili kokoma wana, bilembo ezali koya.
We see the signs appearing of his blessed coming. Lo, behold, the fig leaves, now they come in green. The gospel of the kingdom has gone to every nation, and we're near the end, can be seen. Then gladly away we'll share the message of his blessed appearing.
Tomoni bilembo ya boyei na ye epambolama. Talankasa ya mowiti ebandi kusikawa kubima ya sika. Sango malamu ya bokonzi ekei na bikolo yonso. Pe tokomi pene suka ekomonana. Bongo na esengo tokei kopanza sango ya komonana ye epambolama.
Is that right? Oh, tell the message. I'll be blessed with hearing. That's what we got to do.
Yes.
Tell everybody. Get ready and prepare to meet God. Amen. I love him. Oh, how I love him.
Ezali solo. Oh, kopanza sango ya komonana na ye epambolama. Yangonde tusengeli kosala. Koyebisa moto nyonso. Milengela mibongisa. Pona kukutana na Nzambe. Amen. Nalingiye. Oh. Nalingiye mingi.
I will stand up on our feet now as we bid one another reach around and shake hands with somebody.
Sikawa to telema sikawa. Wana tozali kopesa na mbote. Baluka pesa moninga mbote ya loboko pe loba. Kino toko kutana. Bo pesa na mbote ya loboko sikawa. Toko kutana. Kino toko kutana na makolo na Yesu. Kino toko. Kobosa na te, okokiko zwambela. Lianga ni nabiso ya sima, ekokiko zala na makolo na ye.
Hey,
Nzambe, azala na yo, kino, tokokuta na misusu.
I just think, before we meet again, before we meet Sunday morning, or Wednesday night, that may be the first thing you know, somebody's missing, and they're gone.
Sikawa boka ni sanaino, liboso to kuta na lisusu, liboso to kuta na mokolo ya lomingo na tongo, to mokolo ya misato na pokwa, eko kiko sale maete, na mbala moko, moto moko amonanite. Moto songolo amonanite. Pe bakei.
Oh, to think of your husband missing, or your wife missing, and John's wife missing, and over here the kids are missing. All happened once, took place. Then you're left behind.
Oh, kanisa na ino soki mobali na yo amonanite. To mwasi na yo amonanite. Pe mwasi ya Yohane amonanite. Pe awa, bana abamonanite. Nyonso esalamaki. Likambo nini esalamaki? Na boye osili kutikala.
Oh, what a weeping and wailing. When the lost were told of their faith, they cried to the rocks and the mountains, like Israel, going back into the city, to the temple, they prayed, but their prayers were too late. They rejected the message.
Oh, bato balelaki pe baliaki mino tango, bakataki likambo ya babungi. Balelaki na mabanga pe na baangomba, lokola Israele tango, bazongaki na engumba, na tempelo. Babondelaki, kasi mabondeli na bango ekomaki penza sima na tango. Basilaki kuboya sango.
Oh, brother, don't never do that. Whatever you do, stand gallant to the call. Yes, sir.
Oh, ndeko, komeka ata mokete kosala yango. Ata ozali kosala nini? Kangama ngui na tina na likambo. Iyo, misye.
Now, until we meet, we'll do this.
Sikawa, kino tokuta na lisusu toko salabuye.
Take the name of Jesus.
Mema kombo na Yesu. Bokola nguba liboso na motambo nyonso. Tango, masengi nya mazingi yo. Oko sala nini? Loba kombo mosantu wana na libondeli. Kombo kitoko. O ya boboto. Elikia ya mokilipe. Esengo ya lola. Kombo kitoko. O ya boboto. Elikia ya mokilipe. Esengo ya lola. Togumba mito sikawa wana tozali koyemba na se ya mungongo. Toko gumba ma liboso na kombo na Yesu. Toko fuka ma na makolo na ye. Mokonzi na bakonzi na lola kolatisa ye motole. Tango mobembo na biso ekosila. Ekozala mokolo moko. O kombo kitoko, kombo kitoko. O ya boboto. Kino tokuta na lisusu nzambe azala na bino. Elikia ya mokili, pe esengo ya lola. Kombo kitoko. O ya boboto. Ya boboto. Elikia ya mokili, pe esengo ya lola.